ziko mwinu mbara Neville. Ine ndikukhulupirira izo zinanenedwa ndi Davide. Ine ndinakondwera pamene ananena kwa ine tiyeni ife tipite ku nyumba ya Ambuye. Ali china chake basi chokhudza Sunday school chimene magawo ena utumiki alibe. Nthawi ina iliyonse kudutsa tsikuli. Ife tangodzuka kumene kuchokera kumpumulo wa usiku wabwino. Ndipo ife timangomverera mosinthika ndipo inu mwatsitsimutsidwa ndipo mwalikonzekera tsikuli. Tsopano ife tikumvetsa zimenezo usiku wathawu ife tinafunsa a anthuwo ngati iwo anali nawo mpingo wawo umene iwo amapitako pamene akuchezera kapena ine ndikutanthauza mamembala okhazikika amipingo kuti iwo akakhale ku mpingo wawo womwe mawa uno. Chifukwa ife pokhala zipembedzo zosiyanasiyana ife sitimakonda basi kuwatenga anthu kuwachotsa ku gulu lawo lomwe. Ndipo ine ndimatsutsidwa nthawi zambiri zakuiweruza mipingo ina uko nkulakwitsa. Ine sindimaiweruza mipingo ina. Ine ndimaweruza nthawi zambiri zinthu zimene iwo amavomereza, koma ine ndithudi sindimaweruza mpingowo. Koma nthawi zambiri pamene iwo aphunzitsa zinthu zomwe zili zotsutsana ndi malemba, ndiye ine ndimazweruza izo. Ndiyeno pamene iwo achita zinthu zomwe zili zautchimo ndi ndikumazilola izo kuti zizichitidwa mipingo yawo, ine ndimazweruza zimenezo. Koma osati monga momwe zimanenedwera, ine ndili nawo abwenzi ambiri achikatolika akhala pano, ndipo ine sindimawatsutsa konse anthu achikatolika. Ine ndimatsutsa chiphunzitso cha mpingo akatolika chifukwa ine sindimakhulupirira kuti chili mwa malemba. Ndipo sikuti ine ndimawatsutsa iwo mochuluka kuposa momwe ndimachitira ndi zochuluka za zipembedzo za chiprotestanti chifukwa ine sindikuganiza kuti izo zili mwa malemba. Ndipo ine ndili wokakamizika kuimira chimene chili choonadi. Mukuona inu mukudziwa Mulungu adzakuyamikirani inu ngati inu mukhala woona mtima odzipereka basi. Inu mukudziwa nthawi zambiri mwamuna akamafuna mkazi, mwamuna weniweni yemwe ali ndi mwamuna kumbuyo kwake, iye samafunafuna konse mtsikana yemwe aliwo wokongola kwambiri mu nkhope kapena zina zotero. Iye amadziwa kuti zimenezo zidzatayika limodzi la masiku awa. Mukuona iye amayang'ana mkazi yemwe ali mkazi mu munthu, mkazi weniweni. Ndipo ngati iye ali wokhulupirika ndi mkazi weniweni mwamuna ameneyo adzamuyamikira iye. Ine sindikusamala ndi mochuluka bwanji munthu woyipa bwanji iye ali, ndi mochuluka bwanji iye amathamangira ndi akazi oyipa. Ulibe mwamuna oyipa mu dziko lapansi koma amene angayamikire pa chimene mkazi ayenera kukhala kwenikweni uko mkulondola. Chifukwa iye amayamikira zimenezo. Ndipo umo ndi momwe izo zimakhalira mwakulalikira mawu. Ngati munthu angayime basi ndi zimene amazikhulupirira. Tsopano osati inu mukukumbukira Mulungu amadziwa mtima wanu. Ndipo ngati inu muyima nacho chimene inu mukukhulupirira kwenikweni kuti ndi choonadi, ndiye inu mukhoza kukhala nacho chikhulupiriro mu chimene inu mukuchikambacho. Ine ndili nawo abwenzi abwino kuno, mbale Charlie Cox, ine ndikumuona wakhala kunja uko. Ndipo masabata ngapo apitawa, ine ndakhala ndili mu Kentucky ndi iye kusaka gologolo kumene ine ndimakapumulirako. Mbale Bankswood, ndipo tsopano ife timaphunzira mfuti zathu. Iwo ine ndimangoyenera kukhala ndi yanga yabwino kwambiri mwakuti iyo izombera msomali pamayadi 50 kapena ine basi sindingathe kusaka. Mukuona ndizo zonse chabwino ndi chabwino wanji kulondolera msomali. Mukuona chifukwa ngati ukombera gologolo ndipo ukombera mutu, ndipo mutu wake mwina make ndi waukulu mozungulira chomwecho, paliponse mkati mwa inchesi zingakhale zabwino. Mwaona paliponse pamenepo modzi aliyense wanyamatawo amati ndizo zabwino. Ine ndimaombera gologoloyo, iwo amapitirira ndi kukamutenga gologoloyo, koma kwa ine izo ziyenera kukhala zangwiro basi. Iyo imayenera iwombere penipenipo, iyo isaphonye kotala la inchi. Iyo imayenera iwombere mphepete mwa penipenipo, kupanda kutero Ine ndimango kala wama nje nje ndiwo kumudwa. Ndipo ine ndinali nditakhala pansi tsiku lina munkhalango ndipo ndimati, Ambuye bwanji, chifukwa chiyani ine ndili chidempete chotere? Chifukwa chiyani inu munandipanga ine kuti ndikhale chidempete chotere? Ine ndinati, Sobano apo, Barry Banks anapita kukasaka ndi mfuti yake ndipana ikhetemula iyo kuti aombere iyo mkati. Ndizo yang'anira za teleskopu. Ndipo iwe basi, pamodzi panthawi yumatero, chimodzi chimaponya, chifukwa ngati iyo, zipulopolo zoyikidwa kufakitale, zimachita chomwecho muli monse. Chifukwa inu mumakhala onga wochulukirapo pang'ono ndi onga wocheperako pang'ono. Koma izo zimangowombera pambali pang'ono pokha, kapena inchi, kapena awiri. Barry Banks amatero. Oh, izo zili bwino. Ine ndimaombera gologolo. Izo zonse nzabwino. Izo sizitero. Izo sizimamuvutitsa iye. Chali mwanjira yomweyo. Koma ine, yanga imayenera kumenya pansomali pakati pomwe. Zikapanda kutero, zimandikumudwitsa ine. Ine ndinati, ine ndasanduka chidempete chanthawi zonse. Ndipo kenako ndinayamba kuyang'ana mbuyo ndipo ndinapeza kuti moyo wanga ndiwachoncho. Ndimomwe ndinapangidwira. Ndipo ine ndinaganiza chabwino chifukwa chiyani inu munandipanga ine monga chomwecho. Izo zimandipangitsa ine kukhala wamanjenje ngati icho chiponya pang'ono pokha mbali imeneyo kapena mbali inayo. Ndipo umo ndimomwe ndiye Ambuye analulira kwa ine nditakhala pansi pamenepo. Pamwamba pa Gluton Hollow, kulikonse kumene ife tinali tikusaka. Iyo ine ndikukhulupirira iyo imatchedwa Dutton, koma agologolo amadya mwachangu kwambiri. Ine ndimaitcha iyo gluton. Kotero iyo, pamalo awa ine ndinaganiza ndi zimene zotu. Ine sindikanaphunzitsa nkomwe kuti inalipo gehena mpaka ine nditatsimikiza za zimenezo. Mukuona, ndipo chotero ngati lemba likuneneratu matiritso a uzimu ndipo apa zikuoneka monga chonchi ndi monga choncho ngati lemba likuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera monga pali ya Mulungu Atatu. Ndipo apo ine ndimaona pali modzi yekha. Ndipo tsopano ine ndingachite bwanji mwachisawawa za anthu ena zomwe iwo amanena za iwo kuzilenga izo monga chomwecho ngati Baibulo limayankhula za kukonzederatu ndi chisomo. Ndipo apa izo zili nazo ntchito. Ndipo apa izo zili nacho chisomo. Ndipo ine sindingakhoze basi kuzilalikira izo monga chomwecho. Ine ndimayenera ndizithetse zimenezo. Ndipo ndimadutsa ndikudutsa ndikudzadutsa mu Baibulo mpaka izo ziziyenda mwangwiro kukafika penipenipo mwaona. Mpaka izo zituluke mwangwiro kwenikweni kudzera m'malemba. Ndiye pamene ine ndiyima ine ndikhoza kwenikweni kukhala nacho chikhulupiriro mu zimene ine ndikuchita. Mwaona kudziwa kuti zimene iwe ukulalikira ndichoonadi. Mukuona, ndiyeno ngati aliyense atsutsa za iwo iwe waphunzira kale mokwanira mpaka iwe umadziwa ndendende basi zomwe iye akunena pamene ungamuyimikire iye. Mwaona, pomwe papa, mukuona, ndipo umo ndimomwe izo zimakhalira. Mulungu anatipanga ife mwanjira zosiyana-siyana kuti ife tizingokhoza basi mophweka. Izo zimapanga dziko kukhala mwanjira imeneyo. Koma ndizo zomwe zimandipangitsa ine kukhala wamanjenje chomwecho, kukhala ngati munthu wobalalika. Izo zimangoyenera kukhala molondola basi. Ndipo ndine wokondwa kwambiri usiku uno, lero uno, mawa uno, kunena kuti ine ndikudziwa kuti Ambuye Yesu si wakufa, iye ndi wamoyo. Ndipo iye ndi wochuluka basi pomwe pano monga iye ankakhalira mdziko ku Galileya kapena kwina kulikonse. Iye ndi mwana wa moyo woukitsidwa wopezeka paliponse wa Mulungu wa moyo. Ndizo ndipo ngati ine sindingakhoze ngati ndingaphunzitse lemba la Mulungu wina wa mbiri yakale. Ndipo ine sindinali wotsimikiza kuti iye anali pomwe pano. Ine ndingakhale wobalalika. Izo zingandipangitse ine kukhala wamanjenje kwambiri. Ine sindingadziwe zomwe ine ndinali kuchita. Mukuona, ndipo ine sindingadziwe komwe ndingawawuzire anthu chabwino. Tsopano, iye adzachita izi kapena iye adzachita izo, ine sindikanakhoza kukuwuzani inu. Ine sindikudziwa. Koma pamene iwe ukudziwa zimene iye analonjeza kuti iye akanadzachita, ndipo amuona iye akuchita zimenezo, ndiye iwe umadziwa pamene wayima. Mukuona, ndigo na mwe murungu mumadongo solo age wopambana anga dziwira mwe anga mupangire muntu ari yense basi ndende kuti adzakhale chinthu china chake chifukwa iye adzawagwiritsa iwo ntchito pacholinga chimenecho. Ino munamumva dona wangu uno uja kuno kanthawi kapitako akazi a striker amaimba wopanda chimwenyemwenye chilichonse. Iye anali ndi mtundu wina wa kanthu kakang'ono kamene iye amaoziramo kuti apeze nyimbo yake pake poyambira pake kapena chilichonse chimene ino mumachitcha icho. Ndipo amakhoza kuyimirira ndi kuyimba ndili ulotsika kwenikweni ilo ndi kumalikweza ilo imeneyo ship ahoy. Tsopano inu muyenera kudzandimva ine ndi kuyesera izo nthawi ina. Izo zingakhale zoyipa koma inu mukuona mulungu ankadziwa basi momwe anga mupangire mkazi ameneyo kuti azichita zimenezo. Ndipo ndiyo njira yake ife tonse tinapangidwa mosiyana-siyana ngati titangopeza malo athu mwa Khristu ndi kukhala pamenepo ndi kumamutumikira iye. Muona mtsikana wang'ono wakhala apa mawa uno muchikuku adalitse mtima wako waung'ono. Chakulumalitsa iwe ndi chiyani wokondedwa maso ine sindingathe kunena mawu amenewo pamene ine ndinayamba dystrophy kapena chiyani. Kodi izo ndi zomwe izo zili wokondedwa zomwe zakupanga iwe kukhala wolumala kapena ndi polio. Inu mukudziwa Yesu amachiritsa atsikana ang'ono sichoncho iye ndiwe mtsikana wang'ono wokongola kwambiri. Ndiwe ine ndikukhulupirira kuti Yesu akulola iwe kuti ukhale bwino. Usiku athawu atsikana ang'ono awiri awo omwe anakhala pano ndi nthenda imeneyo amene ngakhale munthu pa dziko lapansi samadziwa chimene icho chili. Zala zawo zazing'ono zidathothokapo ndipo mapazi awo ang'ono atathothokapo. Atsikana awiri wokongola ndipo ine ndinapezeka kuti ndikuwadziwa amayi awo ndagogo awo akazi. Ndipo ndinangomverera kutsogozedwa kuti ndimudzudzule njerekeza ameneyo amene amazunza tinthu tating'ono timeneto titakhala pamenepo kunja uko. Ndipo iwo akhala ali muzikuku ine sindikudziwa kuti nthawi yayitali bwanji. Ndipo siku athawu nkhani inadzabwera mmenemo pa telefoni atsikana ang'onowo adzuka akuyendayenda. Inu mukuona zimenezo kuti kuti Ambuye Mulungu anali wachisomo kwambiri kwa iwo. Iye ndi wabwino kwambiri kwa ife. Ife tiyenera kumuyamikira iye kwambiri. Ndiye ine ndinali kuganiza usiku wangu thawu ine ndinapita ku nyumba ndipo nditagona kwa maminiti pang'ono. Ine ndinali kuganiza za pamene solo yachoka kwa munthu ndi chiyani icho. Ndi umunthu wake wankati womwe wachokapo. Iye sanafe, iye yakadali wamoyo. Mukuona iye yamakhala moyo wosatha. Ndipo kondedwa anthu amene adutsa kupyera chophimba ichi ali mu thupi lomwe ife sitikulidziwa chomwe ilo lili. Izo sizinaululidwe. Alipo magawo atatu wachilichonse. Pali gawo la thupi la chivundi, thupi la chisavundi ndipo kenako thupi la ulemerero. Mukuona basi monga zinthu zina monga Atate Mwana ndi Mzimu Woyera zimapita mu mpita umodzi ndipo zidatuzo zimapanga mmodzi kulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa Mzimu Woyera mu mpita zimapanga mmodziyo. Ndiye ndipo solo thupi ndi mzimu zimapanga chimodzi ndipo zimayenda muzitatu ndipo zidatuzo ndi chimodzi. Ndipo mudzatenge agalasi la msonga zitatu ndi kulika ilo pa dzuwa. Ilo lidzanyezimiritsa mitundu yake komabe mitundu 7 idzabwera kudzapanga umodzi. Ndipo inu mudzatenge chofiira ndi kudzang'ana kudutsira mu chofiira pa chofiira. Ndi angati akudziwa mtundu omwe uti udzakhale woyera. Kodi izo sizachilendo kuti chofiira kudzera mu chofiira chimaoneka choyera. Chofiira ndi chizindikiro cha chiwombolo. Ndipo pamene inu Mulungu amayang'ana pa machimo athofiira kudzera magazi ofiira a mwana wake ofunika, iwo amakhala woyera. Kotero koma iye amayenera aziyang'ana kudzera magazi. Ngati sichoncho iwo ndi ochimwa. Kotero ife timayenera kuti tizikhala pansi pa magazi. Ndipo pamene solo ichoka mu thupi iyo imayenda ulendo wake kupita kumalo okapumula mu thupi lomwe lili maonekedwe ndi mapangidwe a thupi ili. Koma ilo si mtundu uwo wa thupi. Inu mukumana nawo okondedwa anu. Inu osatha kuwagwira iwo chanza. Inu mukhoza kuyankhula nawo iwo. inomukhoza kuyangana pa iwo. Iwo amaoneka chimodzi-modzi monga momwe iwo amaonekera kuno. Chifukwa pamene Petro ndi Yohane ndi Yakobo anaona Mose ndi Eliya, iwo anawazindikira iwo pa phiri la chiwalitsiro. Koma ndi thupi. Komano pamene thupi limenelo lokhala ngati thupi la kumwamba, pamene ilo lidzabwerera ku dziko lapansi, ilo lidzanyamula chinthu chimene ilo poyamba linkakhalamo, ndipo kenako ilo lidzasandulika thupi la ulemerero. Ndipo thupi limenelo ndi limene ife tidzawaone nalo Ambuye Yesu mu thupi lake loukitsidwa. Izo sizimaonekabe chomwe ife titi tidzakhale, anatero Paulo, koma ife tikudziwa tidzakhala nalo thupi longa thupi lake lomwe la ulemerero, pakuti ife tidzamuona iye monga iye alili. Ndipo manja onse akale amakwinyawa ndi minyewa yosvekayi zonse zidzazimirira mukukongola kwa unyamata. Ino amuna achikulire ndi akazi, kumbukirani ino, izi ndi icho ndicho chizindikiro chakugwa kukalamba wanu. Koma muchiukitsiro iwo sadzakhala nacho chizindikiro chimodzi chachilichonse cha tchimo. Koma ndichifukwa chiyani Mulungu anakupangani inu monga amene iye anachitiramo? Iye anakubweretsani inu ku mʼbado wina wake pamene inu munali pafupifupi 22, usinkhu wa zaka 23. Inu munali pa chimake chanu. Inu munali kudya chakudya ndi kumakhala wamphamvu ndi wathanzi, ndipo inu munali munthu wooneka wamphamvu bwanji. Ndiye zidatha izo inu munadzakhala wamakwinya, mwaona imfa inadzalowamo. Koma muchiukitsiro ukalamba wonse udzafafanizidwa. Ine ndikuyang'ana apa pa mlaliki wang'ono wachikulire ndi mkazi wake. Iwo ali mzaka zawo za ma 80, ine ndikuganiza mʼbale ndi mlongokidi. Mlalikira uthenga mwina mwake ine ndisanabadwe, ndipo ndine bambo wachikulire. Ndipo ine ndikuwaona iwo atakhala apa ooneka mwamtendere banja laling'ono lachikale. Ndipo ine ndikungoganiza kuti muchiukitsiro momwe iwo ati adzaonekere, makwinya akale amenewo ndi manja ogwedera amanjenje ndi kulumala ndi tsitsi la imbiro zidzazimirira mukukongola kwa unyamata. Zimapindulitsa kwenikweni kumutumikira Ambuye. Zimaterodi ife tidzamuona iye tsiku lina. Ndikudabwa ngati Rosera Griffin ali pano, ine ndikufuna kuti iye anene mawu. Chidakhwa chaching'ono yemwe wachiritsidwa kumene pa kuno zaka zingapo zapitazo, ndipo zimenezo zikhoza kuthandizira chidakhwa china chomwe chili pano. Amayenera kuti apite kwawo mauno chabwino. Nkhani yodabwitsa. Ine ndinaganiza usiku atha ndikanamuuza iye kuti anene china chake. Ine ndikanatero ngati ine ndikanadziwa iso kuti iye anali kupita mawauno. Zinthu zambiri zimene ine ndimangokonda anthu apakachisi kuti azimve. Tsopano kodali pali yense pano woti abatizidwe mawauno m'madzi, tiyeni tione 1, 2, 3, 4, 5, 6, pafupifupi 6 kapena 7 pano woti abatizidwe. Ndipo utumiki wa ubatizo utsatira phunziro la Sunday sukulu ili. Tsopano chipinda cha Sunday sukulu cha mlongo wathu Anodi chana ake ang'ono chadulidwa. Ndipo ife tingoti ngati inu mungatero mlongo Anodi, tikungoyenera basi kuti tisunthire patsogolo izo mpaka tsiku lina, chifukwa tilibe chipinda cha sukuluyo. Ndipo ine ndiwerenga limba lina pa maminiti pang'ono kwa ana ang'onowo, ndipo izo zidzawapatsa iwo china chake choti achiganizire nawonso. Ndiyeno la Mulungu likudzali inu mudzapitiriza ndi misonkhano yanu ya chizolowezi ndi Sunday sukulu. Tsopano ife tikufuna kuti tinene apa pali chinthu china chimene ine ndikufuna kuti ndinene mawauno. Ine ndinawawuza iwo kuti asachite izi, koma iwo achita zimenezo muli monse. Mukuona icho chinali chopereka usiku wathawu chimene chinabwera kwa ine. Mwaona chopereka. Ine ndinawawuza iwo kuti asachite zimenezo, mwaona. Ndipo iwo koma iwo anachita izo muli monse. Ndipo pamene ine sindimadziwa izo kufikira Bili atandiwuza ine kuti mʼbale wanga Doc anali atabweretsa icho kwa iye ku nyumba kwake. Ndipo ine sindinachiwerengebe icho, koma ine ndikukhulupirira kuti izo zinanenedwa kuti panali pafupifupi 300 kapena kupitira pang'ono 300 ndi zimenezo. Iwe ukukumbukira Doc chomwecho chinali chiyani icho mʼbale 300 ndi 24:12 ine ndikukuthokoza inu mochuluka kwambiri tsopano ine ndakhala ndikukuma pa ntchito kwa nthawi yayitali ine mukudziwa zimenezo ndipo mlembi wanga pokhala alipo kapena ena iwo pano mawu uno akudziwa kuti zolipira zanga zilibe kanthu kumene ine ndili komwe kuno kwathu zimanditengera ine kupitirira madola 300 pa tsiku za maofisi yanga ndi zinthu zotenga mipango ndi zinthu kuzungulira dziko zolipira ndipo ine ndikufuna kuti ndinene izi pokulimbikitsani anthu inu kuno chonchobe chifukwa chakuchuluka kwa anthu ndicho chopereka chochuluka kwambiri chimene ine ndinayamba ndilandirapo mmoyo wanga kodi inu mukuzindikira kuti izi zikhoza kumakhala pafupifupi dola imodzi pa mmodzi zitagawidwa ndipo pafupifupi mwa zopereka zonse zoperekedwa mu ntchitoyi zingakhale pafupifupi masenti 22 kapena 25 pa munthu koma izi zinali pafupifupi dola pa munthu chifukwa ine ndikudziwa inu mukulephera kulowa mkatimo iwo samatengera zopereka panja ndipo inu simungakhoze kupanikizana malo ang'ono awa pafupifupi anthu 300 inene ndikukayikira kodi inu mukudziwa anthu omwe amakwana mukachisiyu mbale neville pafupifupi anthu 300 kotero nani ndizo pafupifupi dola aliyense mulungu akudziwa momwe ine ndimaamikirira izo ine ndikukuthokozani inu mochuluka kwambiri ndipo izo zimapita molunjika kumene mu ntchito ya Ambuye ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha izo ndipo kwa ngati ena aiwo akanati azichoka usiku usanafike chifukwa ndipo ine pamene ine ndinapita ku nyumba usiku watha ndidakhala pa khonde panali bokosi laling'ono monga chonchi ndipo ilo linali a mpukutu wa zakumwa ine ndikukhulupirira izo zinachokera kwa wina wake inu mukudziwa ine ndimangokonda zakumwa ndipo ine ndikuyamikira zimenezo ndipo a mlongo pano yemwe ine kuli bwino ndisamutchule dzina lake iye ndibwenzera pa mtima la banja lathu ndipo iye anasiya mphatso yachikondi kwa amayi anga ya ine ndi bire inu simukudziwa mlongo momwe ine ndikuyamikirira zimenezo ndi nthawi yomwe izo zimabwerera ndipo o zinthu zochuluka kwambiri inu mukumvetsa ndipo ine ndikutsimikiza kuti iye akumvetsa ndipo kotero ine ndikungodalira kuti iye adalitsa aliyense wa inu mopitirira kwambiri ine ndikanakonda izo zikanakhala chomwecho kuti ine ndikhoza kupita kwathu ndi modzi aliyense wa inu ndi ndikukakhala ndi inu kanthawi pang'ono ndikumakayankhula ndi inu ine ndimakonda kuchita zimenezo koma zimakhala inu mukudziwa momwe zimakhalira izo zimangokhala kuti timakhala tikuyenda nthawi zonse ife timangoyenera kuti tizipita mwaliwiro kunena zoona ukangotha msonkhano usiku una ambuye akalola ine ndikhala ndikuchoka mchigawochi mwansanga basi msonkhano ukangotsekera ine ndikuyenera kutuluka muno isanakwane 12 koloko ine ndili ndi zokambirana nthawi ya 12 koloko ndipo ine ndili nazo zodzadza madzulo ano ndipo ine inu mukudziwa momwe izo zimakhalira izo zimangokhala kawirikawiri woyambirira nthawi zonse anthu akudwala akufa ndipo nthawi zambiri ine ndimapita kumalo ndikumangokhala nditayimirira pamenepo ndipo ina wake amadzalowa ndikuti inu mukundidziwa ine mbale Branham ayi ine sindikutero bwanji ine ndinali kugona mchipatala ndikufa pamene inu munabwera kudzandipempherera ine ambuye anandichiritsa ine ndinali kwakhungu pamene inu munakumana nane ine panjira tsiku limenero ndinayamba kupenya mukuona ndipo ine sindimadziwa chomwe icho chinali koma ine ndikuganiza ili ndilinga lero lodalitsa mbale igani kuti tsiku lina pamene ine nditalalikira ulaliki wanga wotsiriza ndapempherera munthu wotsiriza yemwe ambuye akufuna kuti ine ndimupempherere ndipo nkumadzapita kwathu ndipo pa mmawa wachiukitsiro umenewo o lidzakhala tsiku lotani limenelo chimwemwe pamene ndidzayime pamenepo pamene mfumukazi yakumwera idzabwerapo ine ndikukhoza kuona kukopa komwe iyo inali nako ine ndidzamuona akubwera pamenepo Billy Graham kukopa komwe iye anali nako Oral Roberts ndi ena onsewo Asanke Fine Mude Calvin Knox ndi ena otero kenako ndidzaona gulu langa likubwera chimene cho chidzakhala chimwemwe uko kudzakhala kuvekera kolona kwanga uko nkulondola ndipo mwachisomo cha mulungu ine ndikuyembekeza kudzakhala nawo mamiliyoni angapo kumeneko ndipo tsopano ine ndiyenera kuti ndizipita kutsidya kwa nyanja posakhalitsapa ndipo tsopano monga momwe ine ndikudziwira misonkhano yathu yomwe ndangoganizani za zimenezo ndili ndikupindulira miyoyo miliyoni kwanga kwa chiwiri kwa khristu ndipo ine ndikuyembekeza kuti ndiyo nambiri mamiliyoni ambiri akupindulidwa tsopano utumiki wa ubatizo ndipo tsopano zokambirana ndi zinthu ndipo tsopano izi zikhala zikupitirira ukatha msonkhano ngati nthawi iliyonse mudzakhala mukubwerera kufuna zokambirana zapadera kapena zina zotero mudzangomuimbira wothandizirayo mbale mesiya kuno ife tikuyenera tizikhala ndi mtundu wina wakachitidwe kapena ife tikuyenera tizitero ife tikudziwa zimenezo ndipo mbale mesiya yamazilemba zimenezo yamazilemba izo basi pamene izo zikubwera ndipo mwansanga pamene zokumana zandithera zonse za izo zikatha ine pamene ine ndibwera ine ndimamuyitana ndikumuwuza iye kuti ine ndathana nalo gulu limenero yamandipatsa ine gulu latsopano ndipo zikatero ine ndimapitanso nimukuona ndiye zonse zimagwira ntchito kuchokera muofesi imeneyo ndipo iye amadziwa basi momwe angawakhazikitsire iwo kotero kuti iye akhoze kumulowetsa aliyense mkati yemwe angakhoze kulowamo inu mukuona chotero ndife wokondwa kukhala ndi ofesi yaing'ono iyi ikugwira ntchito momwe iye ikuchitira kotero ndiyo basi Butler 21519 ndipo ndizo kapena ngati mutayambira ku Jeffersonville mudzangonditchula ine ndipo iwo adzayankha kumeneko ku ofesi imeneyo ndipo zikomo inu mokoma mtima kwambiri tsopano tiyeni ife tisanatsegule mawu ake odala ndipo kumbukirani mwansanga msonkhano ukangotha ndi utumiki wa ubatizo Bili adzakhala ali pano kuti adzapereke makadi apemphero a usiku uno tsopano usiku uno pokhala usiku wa tchalichi la mulungu usiku ochuluka anthu a mu mzinda adzakhala ali uko matchalichi awo omwe ndikuzungulira Louisville ndikozungulira iwo adzakhala mipingo yawo yomwe koma izo zidzangokhala makamaka akunja chotero ine ndikuganiza mwina mwake ife tikhoza kudzafulitsa mzere waukulu wapemphero usiku uno ndikupempherera aliyense wa iwo ine ndikudalira kuti ife tidzatero ife tili nawo ndithu makadi apemphero apang'ono ine ndikuganiza usiku athawu pambuyo pa usiku atha o ine ndinangomverera ngati nditenge imodzi ya zimenezo kuwuluka ndekha inu mukudziwa kumene ife timakukamba basi kungoona mukachisi wang'ono wakale uyu kachiwiri manja akwezedwa mwamba ine ndili ndi mnyamata wang'ono pano iye ndi mnyamata chabe Joseph wang'ono iye ali pafupifupi usinkhu wa zaka zitatu ndipo pamene onse a iwo anali kufuula ngati iye sanalumphe apo pomwe pakati pakanjira ndikuponyera manja amenewo mwamba ndikuyamba kufuula ndikutamanda mbuye pakati pomwe pakanjira kunja uko ndipo ine ndikuganiza mawu uno iye analowa pamenepo ndi mulongo wake wang'ono ndipo anamuluma iye pamkono kotero ine ndinamuwuza iye kuti kufuula kwake sikungachite bwino ngati iye akuchita chomwecho oh mayi ana ang'ono amenewo iwo akhoza ndithudi kukunyanyula iwe sichoncho iwo chabwino ndithudi chomwecho chinali iye anangowaona ena onse a iwo akuchita zimenezo ndipo anaganiza kuti ndizo basi zomwe iye akuyenera kuchita nayenso ndipo mwina mwake amatitsatira ife momwe ife tinali kuchitira tsopano ife tili nawo mawu ake ali otsekuka apa tsopano tiyeni ife tingoyankhula kwa iye za iwo tsopano basi a wokondedwa mulungu pamene ife tikubwera kwa ino pakali pano molemekeza mwakachetechete mwanzeru ndi mwachikhulupiriro kukhulupirira kuti inu mutimva ndipo muyankha pemphero chifukwa ife tikubwera mu dzina lokwanira zonse limenero la mwana wanu ambuye yesu yemwe ali mmodzi wosalepherayo ndipo anapereka lonjezo kuti ngati inu mudzawapempha atate chilichonse mu dzina langa ine ndizachichita icho
then we know that we will receive
ndiye iferi kudziwa kuti tidzalandira basi zomwe iferi kupempha pakuti iferi kubwera mudzina lake pakuti ife tiribe dzina lina limene ife tingakhoze kukufikirani inu wamkulu yehova mulungu wamphamvu ndipo iferi kubwera muchisomo chake osati kuvomereza kuti ife tikuyenera chilichonse koma chifukwa iye watichitira ife chitetezero mwakuti iye anatifera ife ndipo iye anatetezera machimo athu ndipo ife tikumverera kuti ife tikhoza kuyima olungamitsidwa pamaso panu mwa imfa yake icho ndicho chikhulupiriro chathu ndipo sikupempha chimene chingakhale choyipa koma chimene chingakhale chabwino kwa aliyense wa ife chotero ambuye mulungu muyankhule nafe kudzera mu mawu anu ndipo muyankhule nafe muliwu limenero kuti ife tikhoze kumvetsa ndikudziwa basi momwe tingakhalire amuna ndi akazi abwinoko anyamata ndatsikana tikudziwa kuti chipata chachikulu kutaliko pa imfa chimene nthawi iliyonse imene mtima wathu gunda timangoyandikira kugunda kumodzi chifupi ndi chipata chimenecho chimene ife tonse tidzalowemo ndiyeno podziwa kuti tikadzangofika kumeneko sipadzakhala mwayi umodzi winanso kuti tichitenso zoyanjana sikudzakhalanso kuti tidzakhala nawo mwayi umene ife tili nawo pakali pano ndipo posadziwa kuti tidzadutsa liti nzero menewo o mulungu bwerani kwa ife mwamsanga ndipo mutibweretse ife kuzokhudzira zomwe ife tiyenera kukhala nazo ndikudziwa momwe tingafikire kwa inu ndikudzachondelera mlandu wathu pamaso panu ndikudzapempha chifundo bwereraniza mbuye ife ndife anthu osowa ife ndife nkhosa tikuyitanira pambusa amene atitsogolere ife kulutsa moyo ndikutsika mchigwa cha mthunzi wa imfa monga Davide wakaleyo anati ine sindidzaopa pamene ine ndizidzafika pamalo amenewo chifukwa mbusa adzanditsogolera ine kulutsa malo amenewo mpaka mapazi athu adzakhazikike molimba pa gombe la ulemerero limenero kumene ukalamba ndi matenda ndi chisoni ndi imfa zidzatithawa ife ndipo ife tidzakhala mfulu kumeneko kwa nthawi zonse yankhulana mbuye wokondedwa wang'ono uyu wadisolowala wa wina wake wakhala apa patsogolo panga muchikuku ichi ndikulephera basi kuti ndichotse maso anga pa iye lero yense wolumala ndipo liyo iyi chimene woyipayo wachita kwa iye o mulungu bweretsani chombolo kwa wokondedwa wang'ono uyu berekaniza mbuye osati kwa iye yekha komanso kwa ena pano amene akuyembekezera mulole mzimu wanu woyera wakwezere iwo pamwamba kwambiri mawa uno kuti adzadutse kugwedezeka kulikonse kwa chikayiko ndi chotchinga chilichonse cha tchimo kuti mzimu wanu woyera ukhoze kusunthira pa iwo ndi kuwachiza iwo
for we ask these blessings for thy glory.
Berekani zinthu izi mbuye pakuti ife tikupempha madalitso awa kwa ulemerero wanu mu dzina la mwana Yesu Khristu amen.
Now I have chosen for a text.
Tsopano ine ndasankha kwa mutu mawa uno ndipo inu ana ang'ono mundikhulukire ine chifukwa chotenga nthawi yonse ndakuluakulu ndipo kalasi yanu palibepo pano sikhalapo mawa uno koma ine ndikufuna kuti inu mumvere inunso zomwe ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge mawa uno kuchokera mu Samueli woyamba mutu wa 3 ndipo ine ndikufuna kuti nditenge ngati mutu kumvetsera liwu lake Izo zikhala zatsika nang'ono, ndi atsika nachikulire, ndi anyamata ang'ono, ndi anyamata akulu onse. Kumbukirani mutuwo, kumvetsera liwu lake. Sobano ino amene mukutembenuza malemba ku Samueli woyamba, mutu wa firi, umu ndimene akuwerengekera kwa ndime 10 zoyambirira.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Ndipo mwanayo Samueli anatumikira kwa Ambuye pamaso pa Eli. Ndipo mawu a Ambuye anali amtengo apatali masiku amenewo. Panalibe masomphenya otseguka. Oh, momwe ine ndikanafunira kukhazikika pamenepo kwa miniti mwina mwake nthawi ina, izo zimangondikhudza ine. Ndiloleni ine ndingowerenga izo kamodzinso ndime meneyo.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Ndipo mwanayo Samueli anatumikira Ambuye pamaso pa Eli. Ndipo mawu a Ambuye anali amtengo apatali masiku amenewo. Pakuti kunalibe masomphenya otseguka. Mukuona chomwe masomphenya ali pamenepo, ndi mawu a chindunji a Ambuye. Mukuona, ndipo mawu a Ambuye anali amtengo apatali.
And it came to pass at that time.
Ndipo zinachitika kuti pa nthawi imeneyo pamene Eli anali atagona pamalo ake, ndipo maso ake anayamba kuchita mdima mwakuti iye samakhoza kupenya. Ndipo nyali ya Mulungu inazima mukachisi wa Ambuye kumene kunali ligasa la Mulungu. Ndipo Samueli anagonekedwa pansi kuti agone.
Called Samuel and he answered.
Kuti Ambuye anamuitana Samueli ndipo iye anayankha ndine pano.
And he ran to Eli and said.
Ndipo iye anathamangira kwa Eli ndipo anati ndine pano. Pakuti inu munandiitana ine. Ndipo iye anati ine sindinakuitane kagonenso pansi. Ndipo iye anapita ndipo anakagona. Ndipo Ambu. Ndipo Ambuye anamuitananso Samueli. Ndipo Samueli anadzuka ndipo anapita kwa Eli ndipo anati pano ndine. Ndine pano. Pakuti inu munandiitana ine. Ndipo iye anayankha ine sindinakuitane mwana wanga. Kagonenso pansi. Tsopano Samueli sanamudziwe apobe Ambuye ngakhale mawu a Ambuye sanavumbulitsidwebe kwa iye. Ndipo Ambuye anamuyitananso Samueli kachitatu. Ndipo iye ananyamuka ndipo anapita kwa Eli ndipo anati ndine pano pakuti inu munandiitana ine. Ndipo Eli anazindikira kuti Ambuye anamuyitana mwanayo.
Therefore Eli said,
chifukwa chake Eli anati kwa Samueli, pita ukagone. Ndipo padzakhala kuti ngati iye akuitana iwe, iwe udzati, yankhulana Ambuye, pakuti wantchito wanu akumvetsera. Chotero Samueli anapita ndipo anakagona pamalo ake.
And the Lord came and stood.
Ndipo Ambuye anadza, ndipo anadzayima, ndipo anayitana monga nthawi zinazo. Samueli,
Samueli. And Samuel answered, speak for thy servant here.
Ndipo Samueli anayankha, yankhulani, pakuti wantchito wanu akumvetsera.
The voice of God.
Liwu la Mulungu. Kumvetsera liwu lake mutsiku limenero chinali chinthu chosowa. Mwaona, kumeneko kunalibe masomphenya otseguka. Ndipo icho chinali chinthu chosowa. Liuleni leni la Mulungu chifukwa anthu anali atapita kutali. Iwo anali ndi mpingo mutsiku limenero umene sunkatsatira malamulo a Ambuye. Iwo anali ndi mtumiki dzina lake Eli.
And he had got away from God, but just teaching the
ndipo iye anali atachoka kwa Mulungu chifukwa chomangophunzitsa malangizo a zimene anthu ankafuna kuti azizikhupirira. Ngati izo sizikufanana mpaka tsiku la lero. yankango apunzitsa anthu ndipo iye yankatenga owasankha iye ndipo amafuna anake azitenga nyama yabwino yomenemo atambwali kuchokera mu chopereka ndipo iwo anangosanduka malo omwe chopereka chinali chinthu chofunikiracho ndipo samueli basi wosasamala ndimomwe iye ankachitira ndi malamulo a ambuye ndipo mawu eneene ya mulungu anali chinthu chosowa umo ndimomwe izo zikukhalira lero ife timapita ku tchalitchi ndipo ife timakapezako anthu akulowa mkati ndi kumakhala ndi chilakolako chachikulu pa ife tikufuna kupanga chipembedzo chathu chaka chino ena wochuluka kwambiri bweretsani kalata yanu kuchokera ku mpingo wanu wina ndipo mudzatijoine ife ndipo mbalume monga miliyoni wowonjezera mu 44 ndi zonse monga izo kufuula kuyesetsa kuti achuluke kuposa chipembedzo chinacho ndipo pochita zimenezo talekerera zigwiriro za baibulo ife tachokapo ndipo tayamba kuphunzitsa zinthu zosiyana aneneri ankayankhula za masiku ano kuti pamene iwo pakuphunzitsa azidzaphunzitsa chiphunzitso cha munthu osati chiphunzitso cha Mulungu ndipo ife taona zochuluka kwambiri za zimenezo ndipo izo zapitirira motalika kwambiri mpaka lero mawu a Ambuye ndi chinthu chosowa mwakuti wina akhoza kubwera ndi kudzati pakuti atero Ambuye tsopano ife takhala nazo zotsanzira zambiri za zimenezo Satana alidi pa ntchitoyo ndipo zaka zambiri zapitazo anthu ankachita mantha kunena zimenezo pokhapokha akakhala Ambuye koma lero iwo sakusamala basi koma ndi chinthu chosowa kumvetsera liwu la Ambuye ndi kumupeza munthu amene angakhoze kunena kuti Ambuye anayankhula ndi ine iwe umaziona zimenezo pakati pa anthu panonso mwakutiwo samamva nkomwe nthawi yomwe iwo ankati Ambuye anayankhula ndi ine pamene amuna ndi akazi anali kupemphera usiku wonse ndipo nyumba zawo zinkayikidwa mu dongosolo ndi bukhu la Ambuye ndipo Mulungu amakhala woyambirira mnyumba zawo mwaona ife tayikapo zinthu zochuluka kwambiri patsogolo pa Ambuye inu simungakhale ndi msonkhano wa mapemphero chifukwa bambo Godfrey akhala alipo usiku uno inu simungakhale ndi msonkhano wa mapemphero chifukwa we love Susie ilipo usiku uno kapena mtundu wina wa zankhutu zopusa ngati zimenezo zomwe zimatenga nthawi ndipo sitimakhala ndi nthawi yoti timvetsere liwu la Ambuye ndipo iwo amene amadzinenera kuti nda Khristu amangogwada pansi kwapemphero laling'ono monga chonchi lokhala ngati lopangidwa pa khomo Ambuye ndidalitseni ine ndi banja langa ndipo mutisamalire ife usiku wabwino ndipo mawu wotsatira kudzuka ndi kudzati mungotilondolera ife kudutsa tsikuli tsiku labwino ife tiyenera kumayembekezera pa Ambuye inu mukuona ife timapanga kuyankhula konse ife sitimamupatsa iye mwayi woti atiyankhulenso ife kuti ngati tingapemphere ndi kupemphera mpaka moyo wathu utabwera mukukhalapo kwa Mulungu ndipo kenako nkungomasuka ndi kumamvetsera kuliwu lake koma pali maliwu ochuluka lero amene amatengera liwu la Ambuye kutali ndi ife pali liwu la zosangalatsa anthu ambiri amamvetsera kwa ilo pamene iwo amakhoza kupita ndi kukakhala ndi nthawi yabwino ndipo ambiri a iwo akumadzinenera kuti ndi akhristu mtundu wina wagwedemula wakale ukubwera iwo samamvetsera basi kuzomwe zili za umulungu iwo amati chabwino ndine mkhristu ine ndiyenera kuwerenga ndime mu baibulo lero yesu analira ndi zimenezotu pitirirani Kumano kuti atsike pansi kwenikweni ndi kupemphera. Iwo amakhala ndi zinthu zina zambiri zoti achite. Pali maliwo ambiri mdziko lapansi. Zinthu zochuluka kwambiri zoti zikopetchero chathu kuti chotsa kwa Mulungu. Ndipo dzulo pamene mkazi anga ndi ine tinathamangira kumalo ogulitsira kuti tikagule zina za pa nyumba. Ndipo ine ndinali kufulumira chifukwa ine ndinachedwa ndizokumana ndi anthu ndi zinthu. Ndipo ndimathamangira mwansanga kwenikweni. Ndipo panali mnyamata wang'ono atayima pamenepo ali pafupi kugona. Ndipo mtsikana wokulirapo pang'ono anadzabwera pamenepo atavala thalauza lina laling'ono. Limene linali la mwamuna wina. Iwo ankayenera kutero chifukwa iwo anapangidwira mwamuna. Ndipo Baibulo limati ndi chonyansa pamaso pa Mulungu kuti mkazi azivala zimenezo. Ndipo ali ndi zochuluka za izi apa zopaka milomo ndipo maso ake ali pafupi kugona iye anati ali kuti wakuti ndi wakuti. Kwa nyamata wang'ono ameneyo. Iye anati, iwe ukuyembekeza kuti ine ndingadziwe bwanji. Iye anati, iwe ukukumbukira ine sindinagone kufikira 6 koma wauno. Ndipo iye anali asanadutse zaka 12. Tsopano Yesu pa 12 chimene chinali chitsanzo chathu anati, kodi inu simukudziwa kuti ine ndiyenera kukhala pa ntchito ya Atate anga? Zosadabwitsa liwu la Mulungu ndi chinthu chosowa lero. Ilo lazimitsidwa ndi maliwu ambiri osiyanasiyana. Zinthu zambiri zomwe zimatizimitsa ndi kulichotsapo. Izo zafika pamalo akuti mpaka izo zatontholetsa zomverera zathu. Mpaka kuti ife tikulephera kuti tilimvere liwu la Mulungu. Zokhudzira zathu zakomwe ife tiyenera kudzigwedezera kotokha. Ndipo zindikirani kuti inu ndinu amuna ndi akazi. Ndipo inu ndinu zolengedwa za Mulungu. Ndipo inu munayikidwa kuno kuti muzidzamutumikira iye. Koma liwu la Satana ndi aneneri onyenga. Zikhalani amakono. Pamene ine ndinali kuyankhula masiku anga apitawo, ine ndinali kubwera ku charichi, ndipo ine ndinayatsa wayiresi yanga. Ndipo ine ndinamva pulogalamu kuchokera ku Louisville imene imanena kuti Yohana ali kuphunzitsa ana awo mmacharichi kuti azingomwa mwapang'ono, kuwapanga iwo kukhala makono, kuchitira kuti asapite mopitirira malire. Iwo akuyenera kuwaphunzitsa iwo Khristu, osati kumwa. Ndipo izo zidzaswa ndi kupangitsa bwinja ndi kuononga nyumba iliyonse. Liwu la Mulungu lingakhoze bwanji kuyankhula pakati pa banja lomwe lakhutaka chasu pang'ono ndipo malingaliro awo atapuwala ndi kusuta ndi kumwa ndipo tali wa usiku wonse akusangalala. Anthu amene amayembekezera pa Mulungu amabwera mukukhalapo kwake. Ndipo kubwera mukukhalapo kwa Mulungu kuli ngati kutuluka mbanda kucha pamene mame ndi maluwa onunkhira zonse zimakhala zokoma. Pamene inu mubwera mukukhalapo kwa munthu oteroyo inu mumadziwa kutiwo akhala ali ndi Mulungu. Mkazi wanga manena kwa ine ndi kubwera kuno mawa uno. Iye anati, Bile, ine sindikutanthauza kuti ndinene izi kuti ndipereke maluwa kwa aliyense. Koma iye anati, usiku wathawu ine ndikukhulupirira kapena umodzi wa mausiku. Iye anati, ine ndinakhala pafupi ndi mmodzi wa akazi ang'ono achiyamishi ndi dona wang'ono ali ndi chipewa chaching'ono pamutu pake. Iye anati, ndipo iwe umakhoza kudziwa kuti mkaziyo anali ndi Yesu, pakuti iye anali wokoma. Moyo wake unali wodekha, maso ake anali oyera, panalibe tchimo kapena chilichonse chobisala kumbuyo. Kapena chilichonse, iye anali ali mukukhalapo kwa Mulungu. Zokhudzira zake sizinali zofowoka ndi kachasu ndi fodya ndi mitundu yonse ya zinthu za mdziko. Iye anali wotsitsimutsidwa kuchokera mukukhalapo kwa Mulungu, akuwerenga Baibulo lake, kuphunzira mawu a Mulungu. Koma ife achimereka makono. zomwe ife timachita ndivane neliyabodza kuseri kwa guwa amati izo nzabwino ndiri ngati ovomerezana nazo kunena izi ngati ndikulakwitsa Mulungu andikhulukire ine. Ine ndikukakamizika kuti ambiri a iwo samamudziwa Mulungu ndipo osonkhana samakhala konse moyo wapamwamba kuposa mbusa wawo. Zosadabwitsa lemba limati abusa awa momwe iwo abalalitsira gulu la nkhosa, soka kwa iwo, iwo ndi nthambi zimene sizibala chipatso zimene zidzazulidwe ndi kuotchedwa. Zinthu zochuluka kwambiri zoti zifowole zomverera za anthu lero.
Oh,
koma mkati mwa zonsezo, pambali pakufoka kulikonse ndili ulilironse lomwe lilipo pa dziko lapansi lero, ena iwo maliwu azisangalalo, ena iwo ndi mariwu a uchimo kuti akope anthu. Koma pambali pakachidutsa kalikonse ka izo, choonadi cha Mulungu chikadalipobe, iye amene ati adzamve liwu langa ndi kunditsatira ine. Amuna ndi akazi amene adzamvetsera liwu la Mulungu, Mulungu akuyembekezerabe kuti ayankhule ndi munthu aliyense amene ati adzatsegule makutu awo kuti adzamvetsere liwu la Mulungu. Ngati munthu yemwe iye ali ndi mbusa, nthawi zambiri anthu amati, kodi inu simukanakhoza kuchita izi? Kodi inu simukanakhoza kuthamangira kuno? Kodi inu simukanakhoza kuchita izi? Oh, ine ndimakonda kuchita zimenezo, koma ine ndimayenera kukhala mukukhalapo kwa Mulungu ngati ine nditi ndichite chinthucho molondola. Ndi anthu amati, oh, mʼbale Branham ndi mmodzi wa odzipa tula awa. Zimenezo sindizo, ine ndimawakonda anthu, koma basi alipo zikwi za iwo, koma ine ndimayenera kukhala ndi iye kuti ndipeze chimene iye angati ine ndikawawuze iwo. Pena pake ingomvetserani, iye adzakhala nacho china chake cha inu chimene iye akufuna kuti inu muchidziwe. Abusa wosati mudzakhale wotangalidwa kwambiri, koma kuti muzikhoza kukhala mukukhalapo ndi kumamvetsera liwu lake. Mulungu nthawi zonse amasunga mawu ake. Ndipo zilibe kanthu momwe nthawi zingakhalire zoyipa mochuluka bwanji momwe mpingo wanu ungaphunzitsire motsutsa izo, Yesu Khristu akadaliwololera kuti ayankhule liwu laling'ono lakayeziyezi limenelo kwa aliyense amene angamvetsere kwa iye. Yakadali wokonzeka kuti achite zimenezo ngati ife titangodzitontholetsa tokha. Koma ife timathamangira mkati okhumudwitsidwa ndi kuti abusa, kodi ine ndingajoine mpingo uno? Kodi mukuchokera ku mpingo uti? Wakuti ndi wakuti? Chabwino, tibweretsereni ife kalata yanu. Oh my, kodi ine ndingajoine mpingo uwu? Oh, inde bwerani, ndipo tidzakukonkhani inu pang'ono ndi madzi ndi kudzalemba dzina lanu pa buku, ndipo tidzakupatsani dzanja la manja la chiyanjano. Chabwino, Masonic Lodge limakhala ndi dongosolo labwinoko kuposa zimenezo. Izo nzona, Masonic Lodge ndi maloji ena onse ndi abwino, komabe iwo si nyumba ya Mulungu. Kumeneko ndi kumene Mulungu amayankhula. Maloji amenewo amayesetsa kuti akupangeni inu kukhala amakhalidwe abwino, koma Mulungu amakupangani inu wolungama kudzera mwa Yesu Khristu mwana wake. Tsopano kumeneko kumakhala ndondomeko ya makhalidwe kwa izo. Mulungu amakhala ndi kubadwa kwatsopano kwa inu. Mumamvetserani kuti liwu lake laling'ono lakayeziyezi. Aliyense wa inu anthu amene mumadzinenera kuti ndinu a Khristu, muzizikhazika nokha chete pamaso pa iye. Musamalole kuchapa kuzikulepheretsani, musamalole ntchito izikulepheretsani, musamalole chilichonse chizikulepheretsani, musamalole aliyense azidziwa zomwe inu mukuchita. Muzingopita pamaso pa iye, kupita kunkhalango kwina kwake, kupita mphepete mwa nsewu, kulowa mchipinda chobisika ndi kukatseka chitseko. Pamene ana apita ku sukulu, pamenepo kagwadeni pa maundo anu, inu mwamva maliwa mitundu yonse konsekonse, koma ingokhalani pansi ndi kukhala pamenepo mpaka maliwa amenewo atatontholetsedwa, ndipo inu nkuyamba kukwezeka mwamba. Izo zidzakusinthani inu. Izo zidzakupangani inu osinthika monga iro linamuchitira Samuele wang'ono uyu. Iro lidzachita china chake kwa inu ngati inu mudangochita zimenezo. Tsopano iro lidzakupangani inu chimene inu muyenera kukhala. Iro lidzakupangani inu mtundu wa Mkhristu yemwe inu muyenera kukhala. Tsopano tiyeni tibwerere mbuyo ku tsiku la makono ili. Kudzafika ku tsiku lomwe linapita. Tiyeni tibwerere ku masiku a nthawi yoyambirira. Ndipo liwiri la Mulungu lafika kwa amuna mayendede onse amoyo, mibado yonse, zilibe kanthu ngati muli mlimi, ngati ndinu wosoka nsabato, chilichonse chimene inu mungakhale. Mulungu akuyankhulabe. Ngati ndinu wochimwa, ngati ndinu wachiwerewere hule, ngati ndinu chidakwa, ngati inu muli chiyani membala wampingo wamba, mwadzina, mwadzina. Chilichonse chimene inu mungakhale muli, liwu la Mulungu likudikirirabe kuti liyankhule kwa inu. Ine ndikuganiza tsopano za Mose, pamene iye anali kale zaka 80 ndipo anali ndi zaka 80 za maphunziro a za umulungu. Ndipo iye ankawadziwa malemba, iye ankawadziwa iwo bwinobwino. Ndipo iye anali nalo lonjezo kwa iye kuti iye adzakhala wowombola wa anthu ake. Koma komabe, kungowadziwa malemba ndi kukhala a membala wampingo wokhazikika wampingo wa makono umenewo mu tsiku limenelo. Iye anachitengera chinthucho mʼmanja ake omwe ndipo anayesetsa kuti achichite icho. Yana mupha mu Igupto. Inu mukuona zomwe iwe umachita posamvetsera kwa Mulungu, iwe umangozisokoneza izo. Ndipo pamene njereke zima wa uno angati musati mubatizidwe, wina anganene kuti, oh, mudzachite izo nthawi ina. Wina anganene kuti, inu kuli bwino mukhale watsimikiza kuti inu mukudziwa zomwe mukuchita. Ndipo winayo nkudzati, inu mudzataya nthawi yabwino. Njira yokhayo yokhazikitsira zimenezo ndi kupita ku mawu a Mulungu ndi zimenezo. Koma anthu lero, sakuoneka kuti akufuna kuti achite zimenezo. Ndipo Mose iye anapita kwa aphunzitsi opambana, koma iwo anafika pofunda ndipo zizira. Iye anali atamva nkhani imene amayi ake anamuwuza iye, momwe iye anabisidwa mumantcheza, ndi momwe kuti ng'ona zikuluzikulu sizikanakhoza kumugwira iye, momwe kuti akuyanda machotsika pa mtsinje umenewo anali mwana wang'ono uja. Kumene a kumona zokalambazo zinali zonenepa basi, izi ndi chifukwa cha ana ang'onowa. Izo zinali zonenepa chifukwa chakudya makanda ang'ono amenewo. Iwo anali nawo akazi akale amphuno zangowi, apolisi akazi. Sanakhalepo ndi khanda, samadziwa momwe chikondi cha khanda chimakhalira. Bwanji iwo amangopita kunja uko ndi kukatenga ndi kupha ana ang'ono amenewo ndi kuwaponyera iwo kunja mu mtsinje. Ng'ona zokalamba zimenezo zimanene babasi ndi makanda ang'ono amenewo. Ndipo komabe Mulungu anayika pa mtima wa mayiyo kuti ayike mwana wake mu imfa yomwe. Kodi inu simukuona icho chinali choyimira cha Khristu? Iye anapita mpaka mu imfa. Ndipo iliyonse yang'ona zakale izo zinkakhoza kubwera ku basiketi laling'ono lija likupita chotsika ndi mtsinje. Inu mukudziwa chifukwa chake izo sizinakhoze kuchita izo, chifukwa chimene izo sizinakhoze kudya khanda limenelo. Apo panali ngelo atakhala pamenepo, chokani pano. Chifukwa chiyani? Mulungu amawapatsa ngelo ake ulamuliro kuti aziyang'anira anthu ake. Musamachite mantha okondedwa, Mulungu akukuyang'anani inu. Ngereke zakhoza kuyesetsa kuti achite china chake kwa inu, koma Mulungu ndi wamkulu. Mukuona? Chotero ng'onazo zimayenera kuthawa kuchoka ku dengu laling'onolo. Ndipo komabe Mose ankadziwa zinthu zonse izi. Ndipo komabe zitatha zaka 40 zakuphunzitsidwa ndipo kenako mu chipululu. Iye ankayeserabe kuti achitengere chinthucho mʼmanja ake. Ife timadziwa Baibulo zimene Mulungu amanena kuti tizichita. Ndipo komabe ife timati chabwino, tsopano ife tipanga izi kukhala mwanjira iyi. Ndizo basi masiku azo zizuitsa sari nsojo mwejo nkomwe ife kudziwa kuti siri kubirira kuti ife timazona nso izo ndipo ife timakubirira kuti masiku azo zizuitsa napita ndipo kukonga ndikwabwino basi ngati kumiza ndipo Atate mwana ndi nzimu yera ndizabwino basi monga dzina la Ambuye Yesu ndipo kotero ife basi ena onse hakupita mwanjira imeneyo kotero tidzango uchita zimenezo na fenso. Mose anapita atakhala mwamuna wankhondo. Ndipo iye ankaganiza kuti njira imene iye anaphunzitsidwira monga kukhala munthu wankhondo kuti iye akanakhoza kungowapha Igupto wawo ndi dzanja lake kungokhala wabwino basi monga kuchita zomwe Mulungu anachita. Kodi inu munayamba mwaganizapo za zimenezo? Aliyense amamutsutsa Mose chifukwa chakupha munthu mmodzi. Ndipo iye anadzabwerera kumusi uko ndi kudzoza kwa nzimu yera ndipo anapha chinthu chonsecho palibe amene ananena kanthu za zimenezo. Iye anapha ankhondo onse a Farao koma Mulungu anali mu zimenezo, Mulungu sanali mu choyambacho. Ndipo kenako Mose basi wongodzaza ndi fiyoloje ya mpingo iye anali woti adzakhale Farao wotsatira ndipo ife tikumupeza iye asakumudziwabe Mulungu. Mama wawina kuseri kwa chipululu bambo wachikulire wa usinkhu wa zaka 80 ndevu zake zikulendera pansi iye anaona chitsamba chikuyaka ndipo anapotoloka kumbali kuti aone chimene chinali kuchitika ndipo pamene anaandikira chitsambacho iye anamva liwu. Mulungu anachita kumukhalitsa chete iye kwa zaka 40 iye asanakhoze konse kuyankhula ndi iye ndipo ife timalephera kuti tikhale chete maminiti 10 kuti Mulungu akhoze kuyankhula nafe ndi phokoso lonse ndi zosokonezeka zomwe ife timakhala nazo za tsiku lino. Ndipo komabe Mose zitatha zaka 40 anayima pamenepo ndipo mukukhalapo kwa chitsamba chimenecho ndipo liwu limodzi lija limene linamuyitana iye iye anadziwa zochuluka za Mulungu mu maminiti 5 zitachitika zimenezo kuposa zomwe zaka zonse 80 zakuphunzira zinamuphunzitsa iye. Izo zinapanga munthu wosinthika kuchokera mwa iye. Izo zidzakupangani mwamuna ndi mkazi wosinthika kuchokera mwa inu ngati mudangoyima nji utali wokwanira kuti mumvetsere liwu lake monga Samueli anachitira. Muzima nji musamakhale otengeka. Ngati mukufuna china chake cha Mulungu mufunseni iye ndiye mudzayime nji ndi kumamvetsera mudzaone chimene iye adzanene za zimenezo. Mudzangotsegula mtima wanu ndi kuti nanga bwanji zimeneza Ambuye Yesu kungokhala pamenepo ngati iye sayankha maola 5 woyambirira ndiye mudzadikirire ena. Ngati iye sayankha lero ndiye iye adzayankha mawa. Ngati iye sayankha sabata ino yadzatero sabata ya mawa. Mukhale pamenepo kufikira iye atayankha. Mvetserani liwu lake likuyankhula mobwezera mu mtima mwanu ndi kuti ine ndine Ambuye amene ndimakuchiza iwe ndiye zonse zatha inu mukhoza kukhazikika ndi iye. Mukuona ndina Ambuye amene ndimakhululukira machimo ako onse tsopano zipita ndipo usakachimwenso ine sindikuweruza iwe ndiye inu mukhoza kupita mfulu inu muli bwinobwino koma inu mumafuna kuti mukhale otsimikiza kuti inu munalimva liwu limenelo likuyankhula. Mose analimva ilo iye anali munthu wosinthika. Tayang'anani pa Yesaya aneneri monga mnyamata wang'ono iye anali adapanga zimenezo mfumu yayikulu yokondeledwa Uziya masiku amenewo munthu wolungama munthu wabwino. Iye ankamukonda Yesaya chifukwa iye ankadziwa kuti iye anali mneneri ndipo kotero iye ankangotsamira pa mkono wa mfumu chilichonse chimene iye ankachifuna bwanji Uziya ankachipereka icho kwa iye ndipo nthawi iliyonse iye akafuna chilichonse bwanji mfumu yabwinoyo imapereka icho kwa iye koma inadzafika nthawi imene mfumuyo inafa.
Prosperity always ruins people.
Kulemera nthawi zonse kumawononga anthu ndicho chinthu chovuta kuchinena koma kulemera kumamuchotsa munthu kwa Mulungu. Mulungu anayankhulapo pamalo amodzi mu Baibulo china chake pa nzere uwu ndipo iye anati pamene ine ndinakudalitsa iwe ndikukupatsa iwe zochuluka pamene iwe unali wosauka ndipo iwe unalibe kalikonse ine ndimabwera kwa iwe ndipo iwe unkandimva ine ndipo iwe unkanditumikira ine koma pamene ine ndinadzakudalitsa iwe ndikukupatsa iwe zochuluka ndiye iwe unatembenuzira mutu wako kuchoka kwa ine ndicho chimene America wachita anatembenuzira mitu yawo ndicho chimene mibingo yachita Ino mukhoza kukhala kunja pangodya ndi kukhala ndi nyumba zabwino zazikulu kwambiri ndi mamiliyoni amadola pa atayikidwa amenemo ndipo chilichonse mopheka basi monga icho chikanakhoza kukhalira zosadabwitsa inu simunakhale nayo nthawi kuti mumvetsere liwu la Mulungu komadikirani mpaka ola lifike pamene izo zidzachotsedwapo ndiye inu mudzalakalaka mutalimvetsera ilo chilichonse chili bwinobwino tsopano koma ola likubwera pamene izo sizidzakhala chomwecho chotero Yesaya yankakhoza kutsamira pa mkono wa mfumu ndipo iye anali mnyamata wachichepere wokondeledwa ndi mzimu wabwino mwa mnyamata uyu kotero mfumu inkamukonda iye ndipo tsiku lina zotsamira zinachotsedwa pansi pake mfumuyo inafa ndipo pamene mfumuyo inafa ndiye Yesaya anayenera kuti azipita yekha ndipo kenako yanayamba kuyang'ana pozungulira ndipo iye anapeza kuti aliyense sanali monga mfumuyo inu mudzathamangitsirira kunja ena mwa masiku awa kuchokera kuzipembedzo zosiyana-siyana izi monga ichi idzafika nthawi imene inu mudzayenera kudzakhala wabungwe kapena inu simudzakhoza kupembedza monga inu mukudziwa lemba limati izo zidzakhala iwo amangokusekani inu tsopano koma idzakhalapo nthawi pamene padzakhale kutsekeredwa pakuti chilemba cha chirombo chiyenera chidzabwere inu mwina mudzakhala wachitaganya cha mipingo chirombo monga icho chili mu Roma kapena inu simudzapembedza konse ndizo zimene lemba limanena ndi pamene inu mudzayenera kuti mudzalire monga Yesaya anachitira ndipo iye anatsikira kukachisi ndipo iye anazindikira pamenepo iye anakweza manja ake ndipo iye anati o ambuye ndine munthu wa milomo yonyansa inu mumaganiza kuti ndinu wabwino koma mudikire mpaka nthawi imeneyo idzafike ine ndimakhala pakati pa anthu a milomo yonyansa kodi iye anachita chiyani anafika posimidwa ndipo pamene inu mudzafike posimidwa pa chinthu ichi china chake chidzachitika inu simukumasimidwa mokwanira o chabwino ine ndinajoina mpingo izo zikukhazikitsa izo koma inu mukuyenera kukhala wosimidwa za izo inu muyenera kumusowa Mulungu kwenikweni Yesu anati odala ali wakumva njala ndi rudzu la chilungamo pakuti iwo adzadzazidwa koma bola ngati inu mukukhutitsidwa ndi zinthu za mdziko kodi Mulungu angakhoze bwanji kuyankhula ndi inu inu mumati Mulungu sanayankhule ndi ine bwanji iye amafuna atatero koma inu mumakhala odzazidwa kwambiri ndi zinthu za mdziko ndilo lomwe lili vuto ndi ife lero ife timayika nthawi yathu yonse pa zinthu za mdziko ndi zosangalatsa za mdziko ndipo osapereka nthawi kwa Mulungu ndizo zoona tsopano ife tikupeza kuti Yesaya anafika posimidwa ndipo iye anafula mokweza ndipo anavomereza machimo ake ndipo anavomereza machimo a anthu pamene iye anamaliza kuvomereza iye anamva phokoso pamwamba pake ndipo pamene iye anayang'ana mwamba pamenepo panali akerubi akuwulukira mbuyo ndi mtsogolo kudutsa mchipindamo mapiko pamwamba pa nkhope zawo ndi mapiko pamwamba pa mapazi awo ndi kumawuluka ndi mapiko akufuwula woyera 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 mbuye Mulungu wamphamvu zonse china chake chinali chikuchitika Yesaya anafika posimidwa Mulungu anabwera pa ntchitoyo ndipo Yesaya anafuwula ine ndili ndi milomo yonyansa pakuti liwu linali litangoyankhula kumene ilo linamusintha iye ndani ati atipitire ife linatelo liwulo ndani ati apite ndani ali ololera kuima pakati pakati pa gulu ili la zafiyoloje ndani ati apite mu tsiku lino ndikukalengeza kuti ine ndikadali Mulungu ndani ati apite ndikukatsutsa kusera kwawo ndani ati akaphwasule zipembedzo zawo ndi kukamanganso mphamvu za Mulungu wamoyo kachiwiri ndani ati apite Yesaya anati, Ambuye, ine ndisana kweze kubita, ine ndienera ndisinthidwe. Ena amantangono awa ndizo kumulitsa zingenera kumusiya iye. Omwemonso zidzakhala ndi munthu aliyense amene Mulungu adzamuyitana. Inu muyenera kukhala wobadwanso mwatsopano, wosinthidwa ndi wopangidwa mwatsopano. Osati kulingalira koma kuchokera mu mtima mwanu. China chake chimene chimachitikadi. Ndipo modzi mangero, ngati inu mudzapempha, inu mudzalandira. Modzi mangero anapita ku guwa lankuwa, ndipana akatenga zopanira, nafikira, ndipana atenga khala la moto wa moyo. Ndipo anathamangira kwa Yesaya, nalika ilo mkamwa mwake. Anati, tsopano, wayeretsedwa, pita ukayankhule mawu. Yesaya anasinthidwa atatha kumva liwu limenelo. Ndiyeno kumapeto kwa zaka zake, yanalemba Baibulo lathunthu, yanayambira pa Genesis ndipo anatsirizira mu chivumbulutso. Alipo mabuku 66 a Baibulo, ilipo mitu 66 ya Yesaya. Chifukwa chiyani? Chifukwa iye anafika posimidwa, mu nthawi yomwe iye anaona iko kukusowekera kwambiri. Daniele mu Babiloni, monga ife tinayankhula za iye usiku atha. Iye anali atatsimikiza mu mtima mwake kuti iye sadzadziletsa yekha ndi ziphunzitso za Babulo. Koma tsiku lina kumusi uko Daniele anafika mu kusowa, ndipo iye anadziwa kuti iye ankafuna kuti amvetsere liwu la Mulungu. Komabe yanali nawo malemba, koma iye ankasowekera kuti amvetsere liwu la Mulungu. Ndipo iye anapita ku mtsinje woterowo, ndipo iye sanangopita kumeneko ndi kuyimitsa galeta lake ndi kugwada pansi mumancheza ndi kunena kuti, Ambuye Mulungu, ine ndikufuna kuti ndikumveni inu. Inu muli kuti, ayi. Inu simumachita izo mwanjira imeneyo. Yesaya anali atatenga galeta lake ndi oyendetsa ndipo anali atapita ku mtsinje ndipo anawabwezako iwo abwerere. Yanali woti akakhale mpaka iye atamva. Ndiko kachitidwe kake, yanafika posimidwa nazo izo. Yankayenera kuti apite kutali kwa asilikali onse ndi akasidi onse ndi amuna anzeru, madokotala onse a zafiyoloje ndi ena otero. Amene ankayesetsa kuti amuwuze iye, izi iwe uchite izi Daniele, uchite izi Daniele, koma iye anachoka ku zonse za zimenezo. Umo ndi momwe inu muyenera kumachitira. Ndipo iye anatsikira ku sinje ndipo iye anakakhala kumeneko kwa masiku 21 akulimbana ndi ngelo wa Ambuye. Koma ife timauzidwa kuti iye anayang'ana pa madziwo, pamenepo iye anaona ngelo atayima ndi phazi lake pa ntunda ndi pa nyanja. Ndipo anakwezera mwamba manja ake nalumbira pa iye amene ali moyo kwa nthawi za nthawi. Pamene zinthu izi zimene Daniele anaziona zidzachitika, nthawi sikuyenera kukhala ponso. Iye anachedetsedwa masiku 21 chifukwa cha choyipa cha mdzikolo. Ndipo ngati iye anachedetsedwa masiku 21 chifukwa cha zoyipa za mdziko limenelo, masiku a Peresiya, kodi iye adzakhala chiyani mu tsiku lino? Kodi iye angakhoze kuchedetsedwa motalika bwanji? Koma chikhulupiriro chosafa chimenecho, njala imeneyo ndi chikhumbo mu mtima wa munthu, zomwe sizidzanena ayi kwa Mulungu, koma zidzagwiritsitsabe mpaka Mulungu atayankhula kuchokera kumwamba. Inu simungakhoze kusewera ndi uwu ndi uthenga uwu. Iwo siwoti uziseweretsedwa, iwo uyenera kugunda pa msomali teni pa teni. Iwo uyenera kukhala wangwiro, kapena izo sizoona ndipo sizidzagwira ntchito. Iwo uyenera kukhala wangwiro. Daniele anapemphera. Ife tikupeza mu Baibulo chapafupifupi mutu wa 8, mutu wa 7 kapena wa 8 wa buku la machitidwe kuti wang'ono mfarisi wodzipanga yekha dzina lake Saulo. Yanali wa zafiyoloje bwinobwino. Yanali atakhala pansi pa chiphunzitso cha Gamalieli ndipo iye anali nawo malemba onse basi mwanjira yomwe izo zimayenera kukhalira molingana ndi azafiyoloja tsiku limenelo. Akachitidwe kawokawo ndi odzipanga okha, ndipo iye anawaona anthu akuchita china chake chimene chinali cha uzimu, ndipo fiyoloje yake yopangidwa ndi anthu sinagwirizane nawo iwo. Ndizofanana bwanji ndi lero. Wona ntima ndi odzibereka mu ntima wake monga anthu ambiri aliri. Iwo amaganiza kuti anthu amene anabadwa matsopano ndi openga. Iwo amaganiza kuti machiritso a uzimu ndi mphamvu za mzimu oyera ndi china chake chimene iwo amachikamba. Koma izo nzoona. Kotero pamene iye anali pa ulendo wake wopita ku Damasiko tsiku lina ali ndi malamulo ena mthumba mwake kuchokera kwa bishopu wa mpingo kuti apite kumeneko ndi kukaononga gulu lonse lija la oyera odzikutubuza amene anali akukuwa ndi kumafuula ndi kumalumpha mwamba ndi pansi ndi kumayankhula ndi zinenero zachilendo ndi kuchiritsa odwala ndipo bwanji ndi gulu la ziwanda ankatero a za theology. Upite kumeneko ndipo ukawamange iwo ndipo wabweretse iwo kuno ali mu unyolo ndithudi pa ntchito yanu bishopu. Oh my. Oh, ya anali munthu wotchuka, ya anali ndi DD, PhD, inu mukudziwa, chotero, ya anali atalumphira pa kavalo wake, ndipo iye ananyamukapo, ndi gulu limodzi ndi iye. Koma ali pa njira yake, pafupifupi masana, china chake chinamugwetsa iye pansi, ndipo anagubuduzika mu fumbi ngati munthu wa misala, akutuluka thovu. Ndipana mvali uli kuti Saulo, Saulo, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine. Chinali chiyani icho osati zina za fiolo, wafiolo jagu ya nkrandi iye. Kumaliu lochokera kumwamba, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine. Ndipo iye anatembenuzika mu fumbi, ndipo magwinya ake wonse atadzaza ndi fumbi, ndi misonzi kutsikira masaya ake mwina mwake. Iye anati, Ambuye, ndinu yani? Ndipo pamene iye anatsekula maso ake, iye anakhala wakhungu ngati mleme. Apo panayimalawira moto lalikulu patsogolo pake. Ndipo liwu likuchokera kwa ilo, linati, ndine Yesu amene iwe ukumuzunza. Chiphunzitso chako chopangidwa ndi anthu chakhala chili cholakwika. Chinali chiyani chimenecho? Apo panali masomphenya wotsekuka. Mawu a Mulungu anapangidwa kukhala enieni.
Oh,
abale, ndicho chimene ife tikusowa lero. Ndi zina zochuluka monga zimenezo. Ine ndikungofuna kuti ndimuthokoze Ambuye. Atsikana ang'ono awa ali muzikuku usiku atha, hakubwera, hakuyenda lero. Ndipo opanda zikuku. Hotero iwa kupita. Ambuye akudalitseni inu atsikana mwakhala pamenepo. Nchiani chinachita zimenezo? Yesu yemweyo amene anayankhula mu liwu la uzimu kumbuyo uko akuyankhulabe lero. Saulo, Saulo, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Saulo anali munthu wosinthika.
And people ought to be changed today when they can see and
ndipo anthu akuyenera kusinthidwa lero pamene iwo angakhoze kuona ndi kumva liwu la Mulungu wa moyo ndi kuyankhula monga iye anachitira pamene iye ankayenda mu Galileya.
Oh, sure.
Oh, ndithudi. Saulo, Saulo, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Nchiyani chinachita izo? Kuti iye anamutengera iye ku seminare ndi kukamuphunzitsa iye za theology zina zatsopano? Ayi. Iye sana tero. Kodi iye anachita chiyani? Iye anayankhula kwa iye. Ndipo apo panali liwu lenileni likuyankhula kudzera mu mtambo. Chinali chiyani chimenecho? Mulungu yemweyo amene anabingula kuchokera pa phiri la Sinai. Misonkhano, malo omwe mzimu oyera umabwera. Iwe umamva liwu la munthu likusinthika. Ndipo sadziwa nkomwe ma ABC koma Kristo akhoze kutenga liwu limenelo ndi kuyankhula zinsinsi za Mulungu wa mphamvu zonse. Iwo uyenera kumusintha mwamuna ndi mkazi aliyense yemwe akukhala mukukhalapo kwake. Ine ndinamva liwu. Iye anatero.
Oh,
ife tikugona kwambiri. Ine ndikuyembekeza izo sizikutero. Ziyenera kupangidwa momveka bwino kuposa pamenepo. Koma ife timagona kwambiri mipingo yathu muza theology zathu mukaganizidwe kathu ndi mu njira zathu za moyo mpaka ife tikumalephera kulimva liwu limenelo pamene ilo likuyankhula. Oh, iwo amati izo zikhoza kukhala kuwerenga maganizo, izo zikhoza inu mukudziwa zikhoza kukhala ichi icho kapena chinacho. Bwanji ngati Mose akanati kuti ndikudabwa ngati icho chinali chiwanda muchitsamba chija. Panalibe funso kwa Mose. Ya anali mvali ulo. Ngati inu mukuti oh, icho chikhoza kukhala chikumbu mtima changa chikundiuza ine zimenezo.
If you're a child of God, you know it's his voice.
Ngati ndinu mwana wa Mulungu, inu mudzadziwa kuti ndili ulake. Nkhosa zanga zimamva liulanga. Nkhosa zanga zimamva liulanga. Iwa dzadziwa.
There was another by the name of Peter.
Anali wina dzina lake Petro amene anakhala wopulumutsidwa. Ndipo anali nsowodzazidwa ndi mzimu. Ndipo iye ankafunabe kukangamira miyambo ya akuluakulu. Zonse zomwe iye akanadziwa zikanakhala ziri umu mu mawu. Ndipo tsiku lina ali pa denga la nyumba pamene iye ankafuna kusunga miyambo ya musadye nyama, kudya nyama iliyonse ndi masabata ndi zina zotero. Alipo anthu ambiri abwino omwe amayeserabe kukangamira pa zinthu monga zimenezo. Ndipo tsiku lina pamene iye anali pamwamba pa denga la nyumba iye anamva liwu limene linati, usati uziche zomwe ine ndaziyeretsa zodetsedwa. Mulungu ine ndikukhumba iye akanatenga gulu la laliki mu chigwa ichi kuno ndikuwalola iwo adziwe kuti ife sitili openga, ife sitili oyera odzigudubuza mulu wa zinyalala ndi mzimu wa Mulungu wa moyo. Ndipo amuna ndi akazi aledzera ndi ubwino wake, si ufiti kapena kuwerenga maganizo. Ndi mzimu wa Mulungu wa moyo. Dayani miyambo yanu akulu ndipo muzimvetsera kuliwula Mulungu wa moyo. Ilo lidzakusinthani inu. Inu simudzakhala modzi wa ozunzawo. Inu mudzafuna kuti mukhale modzi wa iwo. Ngati mungakhoze kudutsa zotchinga za ziphunzitso zanu zonse mpaka inu mudakhoza kuyandama mukukhalapo kwake kutsidyako. China chake chidzachitika. Inu simudzakhulupirira kuti masiku azozizwitsa anapita. Inu mudzakhulupirira kuti wali pomwe pano chifukwa chimodzi chichitidwa pa inu zedi kuti chimusunthe munthu. Ndicho chimene liwu la Mulungu limachita nthawi zonse. Ilo limawasintha amuna ndi akazi ndi kuwapanga iwo chimene wayenera kukhala, osati zomwe masukulu ndi aphunzitsi apanga, koma zomwe Mulungu wawapangira iwo. Liwu likuyankhula, ine ndinamva liwu. Oh, momwe ine ndikanafunira kuti ndilowe muzondichitikira zanga. Ndipo momwe inu mungakondere kupita mumaomboni awu mwini. Ambiri a inu amuna ndi akazi amene mwamva liwu lake. Ndipo ine ndikukhoza kukumbukira zakulimva ilo pamene ine ndinali mnyamata wang'ono chabe kutali komwe mapira aku Kentucky. Ndipo ine ndinaganiza ilo linali mbalame itakhala muntengo. Koma mbalameyo inawulukira kutali. Iye anati, usaope chifukwa iwe udzachoka kuno tsiku lina ndipo ukakhala pafupi ndi mzinda wotchedwa New Albany. Ine ndinamva liwu lake pamene iye anati, usadzasute kapena kumwa kapena kuyipitsa thupi lako ndi akazi ndi zina zotero. Pali ntchito yoti iwe udzachite pamene iwe udzakula.
Oh,
iye akadala Ambuye Mulungu yemweyo. Ndipo iwe umamumva iye ola ndi ola akuyankhula kwa iwe muchipinda chako chaching'ono, muchipinda chako chopempherera. Akutuluka pamaso pa omvetsera ndiye kuyankhula moonekera kwa anthu. Liwu la Mulungu ilo linali la mtengo wapatali masiku a Samueli. Ilo ndi la mtengo wapatali kwambiri lero pakuti panalibe masomphenya otseguka. Petro anali mvali ulo. Ndipo ilo linasintha za fyoloje zake zonse. Iye anapita morunjika kumene kwa mitundu amene iye ankawaganizira kuti anali gulu la anthu osaphunzira otayidwa. Koma liwu la Mulungu osati kuphunzitsa kwake, liwu la Mulungu wa moyo linamusintha iye. Ndipo tsopano modzi chabe panali mwamuna wabwino nthawi ina mu Baibulo wodziwana naye Yesu amene ankamukonda iye ndipo ankakhulupirira mwa iye ndi kumupembedza iye ndi kumasewera naye iye ndipo amapita mʼmapiri ndi iye natsikira ku mtsinje akuwedza ndi iye iye anali munthu wabwino tsiku lina pamene yesu anali atachoka imfa inabwera kudzaba mʼchipinda chake ndipo iye anali atasiya mpingo wakale wa orthodoksi iye ndi azilongo ake wokondedwa Marita ndi Mariya ndipo iwo anali atatulukako chifukwa iwo ankamukonda iye ndipo ankamukhulupirira iye kuti anali mesiya ndipo atachita zimenezo mpingowo mosachedwetsa unawachotsa iwo ndipo mnyamata uyu anadwala kwambiri mpaka iye anafa ndipo anali atayikidwa mʼmanda masiku anayi kodi ziphunzitso za fiyoloje zikanachita ubwino wanji pamenepo ndi ubwino wanji kwa mpingo wake ndi iye komapo panali liwu la mulungu pa dziko lapansi ndipo iye anayankhula ndi lazaro ndipo lazaro mwamuna yemwe anali atafa ndipo atavunda mʼmanda anamva liwu lake ndipo anatulukamo nakhalanso moyo kachiwiri ine ndinali wakufa nthawi ina mutchimo ndi zolakwitsa inu munali wakufa mutchimo ndi zolakwitsa koma linali liwu la mulungu limene linati idzani kwa ine inu nonse wolema ndi wothodwa ine ndidzakupatsani inu mpumulo ine ndaonapo liwu likuyankhula kwa wolumala nkumongola iye ine ndinaonapo liwu la mulungu likuyankhula kwa wakhungu ndipo maso ake nkutseguka kwa akufa ogwidwa ndi khansa kwa wakhate kuwaona iwo akubwerera mu mnofu muthanzi la ngwiro kachiwiri ine ndamuona iye akuyankhula kwa zidakhwa ndi ozunguzika ubongo ndi otayidwa ndi gulu la osauka ndipo iwo nkudzakhala madona ndi njonda ndi oyera a mulungu wamoyo chifukwa liwu la mulungu linayankhula ndi zomwe ife tikumvetsera lero mundilolene nditseke ponena izi idzafika nthawi kuti pamene solo yanu yoyendayenda idzachotsedwa mthupi lanu ndipo yakafika kopita kwake kwina kwake ikuyendayenda kutsidya uko mu mdima pamena mwina mwake muzifuwa za mulungu liwu limenelo lidzayankhulanso kachiwiri ndipo baibulo linanena kuti onse amene ali mʼmanda adzamva liwu lake ndipo adzatulukamo ena adzafika ku manyazi ndi mnyozo osatha ndipo ena adzatulukira ku mtendere ndi chimwemwe chosatha mawa uno ukhoza kukhala nthawi yoti inu mupange lingaliro lanu kaya inu mumvetsera ku zimene televizhoni ikunena kapena zomwe pepala likunena kapena zomwe azafiyoloji akunena kapena zomwe mulungu akunena ndiloleni ine ndikuwuzeni inu monga anthu inu musamamvetsere ku zimene chilichonse chikunena koma chimene mulungu akunena muzipikirira paliwu laling'ono lakayeziyezi limenelo ndipo iye adzakusinthani inu inu mukuti ine ndimakonda kukhulupirira mʼbale Branham ine ndikanakonda ndikanakhulupirira ine ndikanakonda ndikanachita zinthu zina zake koma mukulephera chifukwa chiyani inu simumakhala chete utali wokwanira inu simumafika pamalo pomwe kukayikira konse kwachokapo amene inu mulowa mʼmalo amene kukayikira kwapita ndiye inu mudzakhala mfulu ndipo inu mukhoza kumva liwu la mulungu likuyankhula mwana wanga ine ndine mpulumutsi wako mwana wanga ine ndine mchiritsi wako iwe sukuyenera kumachita zinthu zimenezi ine ndinafa kuti iwe udzakhale mfulu koma bola ngati iwe ukumakhala kumusi kuno mukugwedezeka uku kosakanizikana ndi mitundu yonse ya maliwu akungozungulira kutali kuchokera kwa onse a iwo zikundikumbutsa ine nthawi ina yomwe ine ndinali kumapiri kamodzi ndipo ine sindidzayiwala konse zondichitikira zimenezo ndipo kuno pafupifupi zaka 10 zapitazo kapena osati motalika kwambiri ine ndinali kuwathandizira bambo Jeffreys pakuzikusa ndipo pamene iwo ankayika mchere pa akavalo ndipo ine ndinali kuwatengera iwo kodyera kwina kumene ine ndikanakhoza kukawayika iwo kumene ng'ombe zikanadziwa kuti zibwere kumbuyo komwe mayilosi 70 pafupifupi kuchokera ku chitukuko kapena ine ndikutanthauza pafupi mairosi sate, sate faivi, mwina mwake mairosi fote, kubita kukilimeringi, Colorado, kumwewe umakafika munzinda wa ungono, kala ndi anthu pafupi 700 kapena 800, ndipo ndinali ndi kavalo wanga, ndipo ndinatulutsa zikwa mabanja, ndinazitsitsa, ndipo ife tinayangʼana pa kusaka ngʼombe kudzera muzoyangʼanira, ndipo ndinali nditakoletsa kavalo wanga ku nthambi, ndipo ngolo zinali kumbuyo kwa iye yomwe ali kavalo, kavalo wa beru ali kutsogolo, ndipo ine ndinapita pamwamba pa mapiri, ndipo iko kunali kokongola kwambiri. Iyo inali nthawi yakuphukira, ndipo ine ndinali ndikuyangʼana kudutsa zigwa, ndikuyangʼana mafunde angʼono amadzi kumeneko chapatali. Ndipo pamene ndinali kuyangʼana, iwo unali pakati pa masana, ndipo ndinaona china chake chimene chinandikondoweza ine. Ine ndinaona mayi wachikulire akutenga ana ake kuchokera muchisa chake mbalame yokalamba ya mphungu, ndipo iye anawulukira mozungulira pa iwo mpaka iye anawatengera iwo pamapiko ake. Ndipo iwo anali atatuluka kale muchisacho, koma iye anawatengera iwo muchigwa, iwo anali asanafikeko kumeneko kale, iwo amangophunzira kuwuluka. Chotero ye anawasiya iwo, ndipo iwo anapita motsatira akutola udzu ndi kumaphidukuka pa wina ndi nzake, basi mosasamala momwe iwo akanakhoza kuchitira. Ndipo ndili chikhalireni pamenepo ine ndinaganiza, tsopano kodi izo sizili monga gulu la enieni akhristu okhulupirira? Iwo samasamala. Chifukwa chiyani iwo anali osasamala? Iwo sankayenera kuti aziopa chilichonse, chifukwa amayi anali atabwerera mwamba ndipo atakhala pansi pa thanthwe kuti aziwayangʼanira iwo. Oh, izo zimangosintha izo chomwecho. Pamene wofika poganiza kuti kodi abusa akuti ndi akuti, aganiza chiyani ngati ine ndilandire mzimu woyera? Kodi bishop wakuti ndi wakuti anena chiyani? Ine sindikusamala zomwe iwo akunena. Yesu anafa, ndipo iye anakwera makonde aulemerero, ndipo iye akukhala mʼmiyamba ya mʼmiyamba. Palibe chimene chidza kuvutitseni inu. Diso lake limakhala pa mpheta, ndipo ine ndikudziwa kuti iye amandiyangʼanira ine, ndipo iye amakuyangʼanirani inu. Ndiye pamene pabwera, ngati pangabwere nkhandwe kapena china chake choti chisokoneze mmodzi wa angʼono awa, bwanji iye iwo akanachita bwino akanati asatero? Iye akhoza kuinyamula nkhandwe mʼdzanja lake muzikhadabo zake, kuinyamulira iyo mwamba pafupifupi mapazi masauzande angapo mkudzangoyisiya iyo. Iyo inganyenyeke mumlengalenga, palibe chimene chingawavutitse angʼono amenewo. Iye azionetsetsa izo, palibe chimene chiti chidzakuvutitseni inu. Musamachite mantha kumutenga Mulungu pa mawu ake. Muzingomasuka ndi kukhala ndi chikhulupiriro ndi kukhulupirira. Yakukuyangʼanirani inu, yadzanyenya chilichonse chomwe chingayesere kukuvutitsani inu. Oh, icho chikhoza kukumenyani inu, koma icho sichingathe kukuvulazani inu, pakuti zinthu zonse iye amaziloleza izo. Icho sichingakhale china chilichonse, pakuti izo zikugwira ntchito limodzi kwa obwino kwa iwo amene amamukonda Ambuye. Palibe choyipa chimene chingabwere kwa inu. Ndipo kotero patapita kanthawi ako panadzabwera mkuntho, ndipo pamene mkuntho unayamba, iwo nabwera maliwiro yakumpoto ija kung'anima pang'ono kwa mphezi ndi mphepo imeneyo ikubwera mairosi 60 kapena 70 pa ola. Ndipo mayi mphungu wachikulireyo anafuula mokweza kwambiri, ndipo pansi kudutsa muchigwacho iye anapita. Ndipo kufuula kumeneko kodiko kunachita chiyani? Mphungu zazing'ono zimenezo zinadziwa liwu la mayi wawo. Nkhosa zanga zimadziwa liwu langa, iye anatero. Choopsa chinali pafupi. Tsopano iwo sanayesere kuti akhale pansi pati zidutswa, iwo sanayesere kuthamangira ku mtundu wina wa mulu wa zinyalala, iwo anango wadikirira amayi. Ndicho chimene mkhristu ayenera kuchita, kupenyerera zomwe Mulungu ati achite pa izo. Ndipo pamene mayi wachikulireyo anatera pansi mapazi akuluakulu awo pafupifupi monga choncho, iye anangoyenda pansi ngati ndege yayikulu ikutsika pansi. Ndipo anaponyera mutu wake mumlengalenga nafuula, ndipo iye anaponyera mapiko akulu awo mowatambasula pafupifupi mapazi 14 kuchokera kunsonga kufikira kunsonga, kutambalala monga kuchokera kuntengo uwu kufika ku uwo. Mphungu zonse zazing'ono izo zimangothamanga molimba momwe izo zikanakhoza, ndipo zinalumphira pa mapiko a mayi wawo, zinakafikira pansipo ndi kukagwira nditi mapazi tawo tating'ono, tinatenga milomo yawo yaying'ono Ndipo linagwira imodzi yanthenga zolimba izo menemo. Amayi anangowatenga iwo popanda kukupiza kwa mapiko awo. Ndipo anakwera mwamba mu mphepo imeneyo. Molunjika wakumathanthwe yanapita kuti akawabise iwo kumkuntho umene unali kubwera. Oh mbale, mkuntho wayandikira pafupi. Mvetserani liwu lake, ilo likuyitanira kwa inu. Tulukani mu babulo, khalani olekanitsidwa. Musa khale wogawana naye machimo awo. Ine ndidzakulandirani inu, inu mudzakhala ana amuna ndi akazi kwa ine. Ine ndidzakhala Mulungu kwa inu. Ndiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha potsekera. Amen. Inu munamva zimenezo. Ndiye chimene ife timachitcha ulusi mu mpingo. Kodi pangakhale ena pano mawu uno amene ine ndikudziwa alipo, amene angati anene Ambuye Mulungu, khalani wachifundo kwa ine. Ngakhale ine ndajoyina chalichi, ine ndapanga kuvomereza, koma ine sindikudziwa chomwe icho chili kuti ndikhale chete pamaso pano. Ndikumva liwu lanu likunditsogolera ine ndikundiphunzitsa ine. Ine sindingadziwe choti ndichite ngati inu mungayankhule kwa ine muliwu lomveka. Ine ndingakonde nditakudziwani inu kuti inu muzikhoza kuyankhula kwa ine ndikulondolera njira zanga. Kodi inu mungakweze manja anu pakali pano ndikuti Mulungu ndichitireni chifundo. Ambuya akudalitseni inu kuli konseko. Manja konsekonse ingopitirirani kuwakweza iwo mwamba. Izonzona Ambuye khalani wachifundo kwa ine. Ine ndikukusowani inu kwambiri. Kodi pangakhale ena nsobasi tisanatseke, Mulungu akuona manja anu kumbuyo ukudona, ndinu nonse mbuyomo. Ndi amene ayimirira mizere ndiyena otero. Mulungu akukuonani inu, ngakhale pa nsanja, pamwamba kuzungulira kuno.
Samuel said, Eli.
Ndipo Samuel anati, Eli, kodi inu munandiita ana ine?
Eli anati,
ayi mwana wanga, ine sindinakuitane iwe. Ameneyo sana lina amene ndinayankhula kwa mtima wako nzanga. Ameneyo anali Mulungu. Ingo yankhani mobwezera ndikuti wantchito wanu akumvetsera. Ndipo nditengereni ine muchisamaliro chanu lero Mulungu. Mundirole ine kuyambira lero ndikhale wanu kwathunthu.
Eternal God,
Mulungu wamuyaya wokonda wa moyo, mlengi wa zinthu zonse, pamene liwu laling'ono lakayaziyazi lija la Mulungu limene linayankhula kwa Samuele, limene linayankhula kwa Saulo, limene linayankhula kwa Petro, limene linayankhula kwa Daniele ndi Yesaya mneneri ndi onse kudutsa mibado, layankhulanso kachiwiri mawu uno mukachisi. Mwina mwake, mwina sate, kapena fote, kapena mwina manja fifite, awo chima, ndima memba alampingo, ndi anthu okhala ndizo kumudwitsa, anakweza manja awo. Bahambiri ayiwa analibano siku wata, ndipo iwana mvetsera liwu lanu likubwera momveka. Ndipo tsopano mawa uno, liwu lomwelo likuyankhula pansi mozama mu mtima mwawo. Iwo akweza manja awo ndi manja awo kuloza kumwamba, akunena kuti iwo ndi olakwa, ndipo iwo akufuna kuti akhale abwino. Inu munanena mawu anu kuti palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye poyamba. Ndipo onse amene atadzabwere, ine ndidzawapatsa iwo moyo wamuyaya. Ndipo ndidzamuukitsa iye pa tsiku lomaliza. Inu munalonjeza zimenezo Atate. Tsopano ife tikuyitanira pa inu ngati wantchito wanu kuti mupereke kwa awa omwe akweza manja awo moyo wamuyaya ndi chimwemwe chamuyaya. Ndipo mulole iwo akukhalireni inu moyo masiku onse a moyo wawo. Ndipo kumapeto kwa nsewu wa ulendo wa moyo adzalowe mu chimwemwe cha Ambuye. Pereani za Atate.
We asked it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen.
Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha Yesu. Amen. Ndiyangati ainu mukumukonda iye ndi mtima wanu wonse, basi mtima wanu wonse. Sobano malo wang'ono awapa monga chonchi, ine ndachedwa basi. Koma Baibulo linanena kuti ife tikukhala limodzi m'malo amwambamwamba mwa Khristu Yesu. Mzimu Woyera umabwera, umadzalowa mawu, umadzasunthira pansi kudutsa mawomvetsera, ndipo iwe ukhoza kungowuyang'ana iwo pamene iwo ukusesa pa iwo, ukuwasintha iwo. Monga ine ndanenera, ine ndimakhulupirira mu zotengeka ndithudi. Koma inu chiyani mwaona, zotengeka sizimakusinthani inu. Zotengeka zimayenera kulowa mkati mpaka kudzakhudza makhalidwe a munthu wanu. Ndicho chimene chimakusinthani inu kuchoka kuwa uchimo. Kodi wochimwa ndi chiyani? Wosakhulupirira. Pali anthu ambiri lero, pali ndi a degree ya Bachelor of Art, ndi degree ya udokotala, ndi PhD, ndi ma ero awiri D, pa dzina lawo. Ndipo akadali wochimwa, amadziwa Baibulo kuchokera ku Genesis mpaka chivumbulutso, amalalikira pa guwa, ndipo komabe amakhulu osakhulupirira. Baibulo linati, iye amene sakhulupirira wasutsidwa kale. Kumufunsa m'modzi wa anthu amenewo ngati amakhulupirira kuti Mzimu Woyera uli walero, bwanji ayi ndithu? Kodi inu mukukhulupirira kuti machiritswa uzimu ali, bwanji ndithu ayi? Ndiye iye ndiwosakhulupirira uko nkulondola. Ngati Mzimu Woyera uli mwa inu, kodi iye sadzachitira umboni kwa mawu ake omwe? Ndipo ngati mzimu uli mwa inu uchitira umboni mosiyana ndi zomwe Mulungu akunena kuti nzoona, si mzimu wa Khristu. Inu mukhoza kukhala wampingo wa Khristu, koma inu simuli a Khristu mpaka mzimu anu utanena ameni ku lonjezo lililonse limene Mulungu anapanga. Ndipo pamene iye analonjeza, Petro ananena pa tsiku la Pentekoste, iye anati, lapani modzi aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Ndipo ngati mzimu anu kunena kuti izo zinali za tsiku lina, kodi lemba linati chiyani? Pakuti lonjezo lili kwa inu, Yuda, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo akutali, amitundu. Ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Lonjezo lomwero, iye anati, ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Ndipo ngati icho chili chiphunzitso cha nthambi, nthambi yoyamba, nthambi yachiwiri, iyenera kudzakhala ndi chiphunzitso chomwecho. Ndipo chiphunzitso chomwecho chidzabala zotsatira zomwezo. Ndipo pamene nthambi iliyonse kubwera pa mpesa, yoyidzabala chinthu chomwecho. Ndine wokondwa mawa uno. Ndine wokondwa kuti ine ndikudziwa kuti mzimu wa Mulungu wa moyo ukuyankhulabe ndi kuyankhula kwa anthu ndi kutsimikizira mawu ake. Ife tikulowa mu utumiki wa ubatizo mu mphindi zochepa chabe, ngati inu munakonkhedwa, munatsanuliridwa kapena kumizidwa mwa njira iliyonse kuposa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, inu mukufunsidwa kuti mubwere kumadzi. Tsopano inu mukuti, mʼbale Branham, kodi inu mukutanthauza kuti mukundiuza ine? Inde mbale, kukonkha sikunatchulidwe mu Baibulo. Palibepo malo mu Baibulo pamene aliyense anayamba wakonkhedwapo. Tsopano kumbukirani izi. Ine ndafunsa desikiri sabata yonseyi, ndipezereni ine pamene munthu mmodzi mu Baibulo anayamba wakonkhedwapo ku chikhulupiriro cha machimo awo, anatsanuliridwapo ku chikhulupiriro cha machimo awo, kapena anabatizidwapo konse mwakumizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera ku chikhulupiriro cha machimo awo. Alibe munthu anayamba wakonkhedwapo kutsanuliridwa kapena kubatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera mu zikutiro zonse za Baibulo. Ayi bwana, iwo anka anali anthu ena anabatizidwa nthawi ina ndi Yohane Mbatizi, ndipo iwo sanabatizidwe mu dzina lililonse nkomwe. Ndipo iwo anabatizidwa ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu. Koma Paulo pamene iye anakomana nawo iwo mu Machitidwe 19 anawawuza iwo kuti ayenera kubwera ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu. Kapena iwo sakhoza kulandira Mzimu Woyera apobe. Pamene Petro anawapeza ena amene analandira Mzimu Woyera asanabatizidwe nkomwe, iye anawalamulira iwo ndipo anakhala nawo iwo mpaka iwo anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Izo nzoona nzanga. Ine ndikudziwa anthu ambiri amati, tsopano mʼbale Branham ndi wa Jesus only. Kumeneko ndikulakwitsa. Ine ndimangokhulupirira malemba. Ine sindine wachipembedzo chilichonse. Ndipo a Jesus only samabatiza mwanjira imene yomuli monse. Iwamango batiza dzina la Yesu. Bible linati ambuye Yesu Kristu. Alipa Yesu ambiri, umamodzi eka ambuye Yesu Kristu. Mugona, Kristu ndiye Mesia. Mugona, ndipo ndiko kulondola. Ndipo tsopano abwenzi, tsopano. Ina amene muli pano mauno, inu simuna yambe mwabatizidwa apo mwanjira imeneyo, mulole liula ling'ono lode kala Mulungu, liyankhule pansi mozama moyo wanu. Ndipo mosalabadira zomwe bishopu, zomwe mpingo, zomwe china chilichonse chikunena, bwerani, ndipo mudzamvere Ambuye. Ndiko kulamula kwanga kwa inu. Ndipo tsopano Bale Neville habita kushipinda ichi kukakonzekera utumiki wa ubatizo. Ndiwo omwe ali akukonzekeretsa zinthuzo ena mwakulu ampingo habita ndi ine. Ine ndikakhala ndi inu menemo mu miniti yokha. Koma ine ndikufuna iwo amene akubwera tsopano pamene ife tidzimba. Ine ndikhoza kumumva mpulumutsi wanga akuitana, ine ndidzapita ndi iye. Mosalabadira zomwe mpingo, ine ndidzapita ndi iye. Mosalabadira zomwe aliyense, ine ndipita ndi iye njira yonseyo. Tiyeni amuna apange njira yawo azipita ku chipinda ichi, ndipo akazi apange njira yawo azipita ku chipinda ichi. Pamene ife tikuyimba tsopano, ndiye ife tibalalitsidwa, movomerezeka mu mphindi yokha tsopano. Chabwino, tonse pamodzi tsopano.
I can hear my Savior calling. Now the men go here.
Sopano amuna apite kuno, akazi chakuno. Akazi ena alowe umu, ndi akazi awa, chonde.
I can't hear my Savior.
Inu mwamba chiani, liulake.
Take my cross and follow. Do you really mean it? I will follow where he leads me. I will follow where he leads me. I will follow. I'll go.
Sopano pamene ine ndikunena izi nzanga, ine ndinamvetsera liwu. Ndipo ngati liwulo silinayankhule molingana ndi liwu la Mulungu apa, ndi liwu lolakwika. Koma nkhosa zanga zimadziwa liwu langa. Kodi inu mungabwere chotani? Chifukwa chake ndi ichi chimene inu mwabwerera. Ndi chifukwa chakuti dzina lanu linayikidwa pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi. Bible linanena chomwecho, taganizirani za munthu amene wakhala pansipo ndipo akudziwa kuti ndicho choonadi cha uthenga, ndipo komabe china chake chikuwagwira iwo, podziwa kuti mwina mwake dzina lawo silinayikidwepo. Ndiye chiyani? Pachabe iwo amandipembedza ine, mwaona? Pachabe, inu mukuti ndine munthu wokhulupirika, ndine wokhulupirika. Zimenezo zilibe kanthu kamodzi kochita ndi izo. Pachabe iwo amandipembedza ine, kuphunzitsa ngati chiphunzitso malangizo a anthu. Ine ndakuwuzani inu, palibe aliyense anakonkhedwa, kutsanuliridwa, kapena kubatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera mu Baibulo. Fufuzani ilo, mupeze zimenezo. Ngati izo zili, mubwere mudzandisonyeze ine pansanja usiku uno. Ndiye ngati munachitidwa mwanjira imeneyo, inu mukutsatira miyambo ya anthu. Ndipo ngati wina akuwuzani inu chabwino, inu mubwere ndipo mudzapange kuvomereza kwanu, inu mulandira Mzimu Woyera mukatero. Uko ndikulakwitsa, chimenecho ndi chiphunzitso chopangidwa ndi anthu. Ulipo ubatizo wa madzi wabodza, ulipo ubatizo wa Mzimu Woyera wabodza. Mdierekeza amatsanzira iwo chifukwa iye ndi wachipembedzo. Kaini abambo ake anali achipembedzo, monga ife tadutsira muzimenezo. Mbewu ya serpent ikupitirirabe, ndipo mbewu ya mkazi kudzera mwa Khristu ikupitirirabe. Kuma balibe muntu anga koze kubwera kupatula atate anga atamukoka iye. Sopano taganizani zaye na karabano mawauno amene mukudziwa kuti inu munabatizidwa mwambodza munga chikhulupiriro ka muntu. Ndipo osati molingana ndi Baibulo, ndipo kubadwa kwanu koyamba kwakuvomereza ndikolakwika. Iwe ungakhoze bwanji kukhala wolondola kupatula ngati utabwerera mbuyo ndi kukayamba molondola. Inu mukukumbukira sabata ino ine ndinalalikira. Izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Sopano ndipo ngati mungakhoze kulimva liwu likuyankhula kwa inu, ameneyo ndi Mulungu, chifukwa ilo limagwirizana ndi lemba. Ngati ilo silitero, ndiye kuti pali mtundu wina wa liwu lolakwika lomwe likuyankhula ndi inu. Koma liwu lolondola lidzakuwuzani inu kuti muzitsatira malamulo a Baibulo. Palibe kukonkha, palibe kutsanulira, palibe mwabodza. Bwerani morunjika ndipo dzatsatireni malamulo a Baibulo. Muchite zimenezo abwenzi, ngati izo zinatengera chilichonse, ine sindikusamala zomwe zingatengere. Ine ndiyika pambali chilichonse kuti ndimutsatira Ambuye Yesu. Mvetserani lulanga, nkhosa zanga zidzatero, ndipo zidzabwera kwa ine. Ndipo onse amene atadzaze kwa ine, ine ndidzawapatsa iwo moyo wosatha, ndikumukitsa iye masiku otsiriza. Nkulondola uko, ndipo ndize apa, limodzi ndi malemba. Palibe amene angatsutse izo, uko nkulondola, palibe amene angatsutse izo. Ndize apa, mumphamvu ya mzimu, kuchita zinthu zomwezo zimene Yesu ankachita. Apa iye ali lero, pachithunzi, lawira moto lomwelo, likusuntha zipatso zomwezo, mzimu omwewo, ukukhala nako kumverera komweko, kachitidwe komweko, zizindikiro zomwezo. Zodabwitsa zomwezo ndi zimene zotwapo. Mvetserani liwu la Mulungu mawauno. Ndiwo liwulo linati Samuele anati, inda Ambuye, inda Ambuye, ndine pano. Pano pali wantchito wanu, pano pali wantchito wanu, ine ndidzatsatira. Mulungu amudalitsedwe nayo. Ndidza, inu mukuti Mbale Branham, inu mumazipanga izo kukhala zolimba kwambiri. Ine ndimatanthauza kuti izo zikhale zolimba. Zili pakati pa moyo ndi imfa, kotero ine ndikuyenera kuzipanga izo zolimba. Ambuye akhale nanu, ndilo pemphero langa loona mtima. Tsopano iwo asanasunthe mipando ya mchipita muno, kuti tikhale ndi kuti inu mukhoze kuona ubatizo. Malowa amakhala otsekula nthawi zonse. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge zina morunjika kumene kuchokera mmalemba, kotero kuti inu muone kuti ine ndili. Ine ndikuwerenga. Yesu Kristu mumutu wa 16 wa Mateyu woyera, ine ndikukhulupirira, anamuza Petro, ine ndikupatsa iwe mafungulo a ku ufumu wakumwamba. Chilichonse chimene iwe udzamanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga kumwamba. Chilichonse chimene iwe udzachimasula pa dziko lapansi, ine ndidzachimasula kumwamba. Inu nonse mukudziwa zimenezo. Pa tsiku la Pentekoste, pamene ufumu wa Mulungu unadza muchidzalo cha mphamvu yake, kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Petro atayimirira. Tsopano, pamene Yesu anauka kwa akufa, iye analibe mafungulo a ku ufumu. Ndikulondola kumeneko? Iye anali nawo mafungulo a imfa ndi hade, osati mafungulo a ku ufumu. Ndipo apa pali chimene iye ananena pamene iye anali kulalikira. Ndipo iwo anali akumvetsera zinthu izi. Ndipo anali ataumitsa mitima yawo. Izi ndi ndendende zomwe Petro ananena. Tsopano mvetserani mwacheru pamene ine ndikuwerenga malemba, kuchitira kuti inu mukhoze kumvetsa. Machitidwe mutu wathu, kumbukirani, ndangati anali pano kuti amvetsere ulaliki. Izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Tiyeni tibwerere kuchiyambi ndipo tikaone chimene ubatizo, ubatizo uli kwenikweni. Kodi ife tizibatizidwa chotani? Kukonkhedwa, kutsanuliridwa, kapena mudzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera? Kumbukirani ine ndatsutsapo mtumiki aliyense, bishop aliyense, aliyense kulikonse nthawi iliyonse kuti andisonyeze ine lemba limodzi pamene munthu aliyense anayamba wakonkhedwapo, kutsanuliridwa, kapena kubatizidwa mudzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndi zaboyera, izo sizili mmalemba, ayi. Izo zabodza, kachikhulupiriro kopangidwa koyambitsidwa ndi mpingo wa Katolika, kukonkha kunapangidwa ndi mpingo wa Katolika. Pafupifupi zaka 600 idachitika imfa ya ophunzira otsiriza. Atate, Mwana, Mzimu Woyera zinatengedwa pa nthawi yomweyo chifukwa anthu achikatolika amapembedza milungu yosiyana-siyana ndipo iwo anapanga utatu wa maudindo a Mulungu. Osati a Mulungu atatu, Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Zimenezo ndi zachikunja. Alipo Mulungu mmodzi, Inu musadzakhale ndi milungu ina pamaso panga. Mverani inu, O Israeli, ndina Mbuye Mulungu wako, Mulungu mmodzi. Yuda anatifunza ife kuti ndani ali Mulungu wanu, Atate, Mwana, kapena Mzimu Woyera. Alipo mmodzi yekha wa iwo. Ndimo ali ndi Atate omwe Mulungu yemweyo wagwiriramo ntchito. Kudzionetsera iye mwini. Oyamba mwa Atate sakanakhoza kukhudzidwa, anapachikidwa pa phiri ngakhale ng'ombe, kapena chiweto chikakhudza phiriro chimayenera kuphedwa. Kenako iye anadzatsika pansi chifukwa iye ankafuna kuti azipembedzedwa. Iye anayandikira kwa munthu chifukwa iye anadzakhala mwana wa munthu. Mulungu anali mwa iye. Ndipo pamene iye anachita zimenezo, ndiye iye anati, kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine mlowa malo wa umwini. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko lapansi. Anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, chiyani lawira moto. Ine ndikubwerera kwa Mulungu. Iye anatero. Ndiyeno pamene iye anachita zimenezo, iye anabwerera kwa Mulungu. Ndiye ife tikumupeza Paulo, muphunziro lathu mawa uno pa ulendo wake wa ku Damasiko, ndipo iye anamupeza Paulo ali panjira. Ndipo iye anamukanthira iye pansi. Ndipo pamene Paulo anayang'ana mwamba, kodi iye anali chiyani? Lawira moto kachiwiri. Wala kumene kuna tongola maso ake. Taonani chimene Yesu anachita pamene iye anali pa dziko lapansi. Ndipo anamuza mkaziyo machimo ake. Anachita zinthu zonse izi. Ndipo anati, ine sindimachita kanthu pokhapokha Atate atandionetsera ine poyamba. Bwana mufunsa iye anati, bwanjinu osapita kumeneko ndi kukawachiritsa anthu amenewo kumeneko. Anadutsa pakati pa khamu lalikulu la anthu kumene olumala, otsimphina, akhungu ndi opinimbira. Iye anamuchiritsa mwamuna wa vuto la thumbo kapena china chake atagona pa mphasa. Anati, bwanjinu simukupanga gulu lonse la iwo. Iye anati, indetu, Yohane Woyera 5:19 tsopano, indetu, ine ndine na ndiyo. Mwana sangachite kanthu mwa iye yekha, koma chimene iye aona Atate akuchita, chimenecho amachita mwanayo. Apa iye wabweranso kachiwiri masiku otsiriza ano. Dziko la sayansi silingakhoze kutsutsa zimenezo. Mpingo sungakhoze kuzitsutsa izo. Ndizi apa, kubwereranso mu mpingo. Ndikumachita chinthu chomwecho. Mzimu, Mulungu akufuna amene adzapembedza mu mzimu ndi mu choonadi. Ndi uyu apa. Izi ndi zomwe iye ananena pa tsiku la Pentecoste, Petro akulalikira. Yesu amenelu Mulungu amukitsa, ali kuti ife tonse ndife mboni. Kodi ndife mboni? Chifukwa chake pokhala pa dzanja lamanja la Mulungu anakwezedwa, atalandira kwa Atate lonjezo la Mzimu Woyera. Iye wakhetsera ichi chimene inu mukuchiona ndi kumva tsopano. Pakuti Davide sanabwere kulowa kumwamba, koma iye ananena yekha, Ambuye anati kwa Mbuye wanga, khala pa dzanja langa lamanja, kufikira nditayika adani ako, chopondapo mapazi ako. Chotero nyumba yonse ya Israeli dziwe motsimikizika kuti Mulungu anamupanga Yesu yemweyu, amene inu munamupachika zonse Ambuye ndi Khristu. Tsopano pamene iwo anamva ichi, awa anali anthu achipembedzo. Pamene iwo anamva ichi, iwo analasidwa mu mtima mwawo. Ndipo iwo anati kwa Petro ndi atumwi ena otsalawo, amuna ndi abale, kodi ife tidzachita chiyani? Kodi ife tingopita ndi kukakhala bwino? Ayi, samala Petro, iwe uli ndi mafungulo akufumu tsopano, chomwe iwe uwawuze iwo, Mulungu anati, ine ndidzachitsekera icho kumwamba pamene iwe wachitsekera icho pa dziko lapansi. Petro anati kwa iwo, lapani modzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ndipo inu mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo omwe ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Lemba linanso, zaka satetu zitatha zimenezo Paulo chapa mu mutu wa 19. Paulo atadutsa magombe akumtunda kwa Efeso, iye anapeza ophunzira ena. Ndipo iye anati kwa iwo, kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuchokera pamene inu munakhulupirira? A Baptist mulole izo zilowerere mwa inu. Kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuchokera pamene inu munakhulupirira? Ndikubadwa osati kuvomereza. Ife siti kudziwa kumene kuli Mzimu Woyera uliwonse. Ndipo iye anati, kwa chiyani inu munabatizidwira ndiye? Iwa anali atabatizidwa kwa Yohane. Paulo anati kwa iwo Yohane ndituli ankabatiza kukulapa osati kuchikhulupiriro cha machimo kukulapa kunena kuti inu mukhulupirire pa iye amene ali mkudzayo ndiko kuti pa Yesu Khristu. Ndipo pamene iwo anamva izi iwo anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndipo Paulo anayika manja ake pa iwo ndipo Mzimu Woyera unadza pa iwo. Ndipo iwo anayankhula mu malilime ndipo anamukweza Mulungu. Tsopano ndiloleni ine ndikutengereni inu Paulo akutseka kalata yake a Galatia 1:8. Ngakhale ife kapena ngelo wochokera kumwamba akadzalikira kwa inu uthenga wina uliwonse wosiyana ndi umene inu munawumva kale muloleni iye akhale kwa inu temberero. Ine ndikhoza kukutengerani inunso kwa Korinto mutu wa 14 ndime ya 38 pamene ilo linanena ngati munthu wina adzinenera kukhala wa uzimu kapena mneneri muloleni iye azindikire kuti zimene ine ndikukulemberani inu ali malamulo a Ambuye. Koma ngati iye akhala mbuli basi ngomusiyani iye akhale mbuli. Kodi ife tichita chiyani ndi zimenezo? Umboni uliwonse ine ndinali m'malo mwanu ndipo sindinabatizidwe monga mwaubatizo wa Chikhristu mosalabadira kanthu za zomwe mpingo wanga unkaganiza kapena zomwe amayi anga unkaganiza. Ine ndikufuna kuti ndidziwe zomwe Ambuye wanga akulamula. Ambuye Yesu ndi anu tsopano ndipo ine ndikupemphera kuti inu mugwire ntchito pa mtima uliwonse ndipo muwapatse awa amene ali mudziwe kuti abatizidwe Mzimu Woyera pamene iwo akuyembekezera pa inu. Mu dzina la Yesu ife tikupereka unyinjiwu kwa inu kuti pa tsiku limenelo Ambuye mulole ine ndisadzakhale wolakwa koma womasuka ku mwazi wa anthu onse. Osati kuyima ndi mwambo wina kapena chipembedzo china kapena bungwe koma pakuyima ndi mawu anu. Amen.